Mawa wabwino wabwenzi, ndi chamwa ikukhala tili pano, ndipo kuti ukwanirise malonja akulu awa ochokera kwa abusatu kuti dizingatengere moyo weniweni. Sichoncho izi. Kotero ife tikupereka matamando kwa Ambuye chifukwa cha mphamvu zake zonse zazikulu za machiriso ndi zifundo zake zomwe iye wazipereka kwa ife kudusa mu zaka zonsezi. Tsopano ine ndili ndizolengeza zingapo zoti ndipange. Chimodzi ife Mbale Woods ndi Mbale Robertson. Ndipo ife tikufuna kuti tikuthokozeni inu nonse chifukwa chotipempherera ife kuti tikhale ndi ulendo wotetezeka. Tinali ndi nthawi yodabwisa, tinangopita kwa masiku anayi ndi theka. Ine ndikukhulupirira, ndipo tabwereranso motetezeka. Ambuye anatidalitsa ife. Tsopano ife tikulengeza kuti Mbale Graham Snelling, chisisimuso chake chikupitirirabe uko kumapeto kwa nsewu wa Brigham mu mzinda ukuno. Ndipo lachitatu likubwerali usiku, ine ndikufuna kuti ndichokepo mawa. Ukadzatha mwambo wa maliro omwe ine nditi ndilengeze mu mphindi pang'ono. Ife tidzakudziwisani inu lachitatu usiku. Ife tikufuna tidzapite mwanthumwi tonse uko kuti tikamuchezere Mbale Graham asanaseke msonkhano wake kumeneko. Ndipo ife tidzayesera kutengera mpingo wonse palimodzi ngati ife tingathe ndikupitako ngati nthumwi kuti tikakomane kukakhala naye Mbale Graham mu umodzi wa misonkhano yake. Ndipo tsopano madzulo ano kwa gulu loyikitsa maliro ku Charlestown ndi Agatha Covin omwe nthawi ina ankabwera ku Chalichi kuno zaka zambiri zapitazo ausinkhu wa zaka 74. Achoka moyo uno dzulo apita kuti akakhale ndi Ambuye Yesu. Ndipo maliro ake ali oti akalalikidwa lolemba ndi abusa bambo McKinney. Anali kale mbusa wa mpingo wa Methodist ku Port Fulton kwa zaka zambiri. Yemwe anali bwenzi lawolawo kwa iwo. Ndipo ine ndi oti ndikamuthandizire iye lolemba ku ine ndikukhulupirira kuti ikakhala 1:30 kukachisi ku Charlestown, Indiana. Ndipo nonse ino abwenzi a banja la Akovin mungatero, ine ndikudziwa angakayamikire tsopano chilumbikiso pang'ono basi kapena kuwagwira dzanja pang'ono, pakuti ife tonse tikudziwa zomwe izo zili, ife omwe tadusapo mu zimenezo muzigwazo ifeeni, ndipo tikudziwa chomwe izo zimatanthauza kuti utaye mzako. Ndipo chotero ife iye ali mukachisi tsopano ku Charlestown, Indiana. Ngati inu muti mupite uko madzulo ano bwanji izo zikanati zikayamikiridwe ndi banja la Covin, ine ndikutsimikiza. Ambiri a anthu awo amabwera kuno kukachisi panobe. Ine ndawakwatitsapo, ndawayikapo m'manda, ndawabatizapo pafupifupi ndithu banja lawo lonse. Ndipo chotero bambo Grayson yemwe anali woyandikana naye wathu komwe kuno ndi woyikisa maliro kumeneko. Ndipo ndiye ichi usiku uno Ambuye akalola pamene ife titi tilekezere mmawa uno, ife tidzayesera kuti tidzatengerepo usiku uno mukuphunzira kwakukuluku komwe ife tikuphunzira tsopano. Ndiyeno ine ndikuganiza kuti izo zinali zolengeza monga momwe monga ine ndikuzidziwira. Ndipo lachitatu likubwerali usiku tsopano, ife tidzalengeza usiku lomwe ife titi tidzakakhale ndi Mbale Graham. Ndipo ife tikwalandira alendo onse muzipata zathu. Ndipo ndife wopondo wakukhala ndi inu pano mmawa uno. Ndipo tikupemphera kuti Mulungu mopitirira mochuluka akudaliseni inu lero chifukwa cha kusonkhana uku. Mbale Cox wangondiwuza ine kuti zotulusira mauzi sizinali kugwira bwino ntchito pakanthawi izo mwina mwake kapena chifukwa cha nyengoyi. Muli chinyezi chambiri mu zotulusira mauzo apo. Ndipo izo si zili bwino mokwanira pa kuyamba pomwe, chotero icho chikhoza kukhala chomwe chikupangitsa. Pamene ine ndikumuona mlongo wa khalapayo yemwe ine ndikumudziwa mlongo Eigenwright, izi si zabwino ndi zamakhalidwe kuti ndifunse izi. Koma kodi inu mwamvapo kuchokera kwa Mbale Eigenwright kuchokera pamene iye anapita uko? Ine ndili woko ndio lesedwa kwambiri kuti ndimve kuchokera kwa iye mwansanga pamene ife tinga khoze. Iye ali ku Switzerland ndi Germany mu nsonkhano chakumeneko ndi mbale Tome Hicks ndipo Kane. Ngati inu mungamve konse mlongo Ruth, inu mundidziwiseni apo pomwe mwansanga basi monga inu mungakhozere. Tsopano kachisi wang'onoyi alibe umembala koma ife tili ndi chiyanjano. Ife tilibe kachikhulupiriro koma Khristu, tilibe lamulo koma chikondi, tilibe buku koma Baibulo. Ndilo buku lokha lomwe ife timalidziwa ndi chinthu chokha chomwe ife timachidziwa chomwe ife tili nacho. Pamene magazi a Yesu Khristu akutisuka ife kumachimo onse, ife tili nacho chiyanjano wina ndi nzake aliyense. Ine ndimazindikira mawa uno kwa anthu ena inu mwina munamumva mbale akupemphera amene uja anali wa chikatolika chomwecho kapena kale anali wa chikatolika. Ndipo ife tili ndi mitundu yonse ya anthu amabwera kuno. Ndinangokhala nawo mwayi mphindi zingapo zapitazo kuti ndigwirane chanza ndi mbale wa Chimenonite yemwe wakhala muno. Ndipo kuchokera kwa Achimenonite, kuchokera kwa Achimethodist, kuchokera kwa Achibaptist ndi Achikatolika kapena aliyense yemwe angathe aloleni wazibwera. Ndipo ife tizisonkhana pa limodzi mozungulira pa madaliso ama wa Mulungu. Pomwe pano pali amboni za Yehova ndi anthu a mitundu yosiyana ndaona azipembedzo zosiyana. Ine kale ndinkakonda chabwino, ine ndi matero panobe kumadzulo, ine ndimakonda akavalo ndi ng'ombe. Ine ndinaleredwera ku famu basi, ndipo ine ndimakukonda uku. Ndipo ife kale tinkakhala ndikukusa, ndipo ine ndinkakhoza kupita nawo. Ndipo ife tinali ndi mpanda wa kulowerera. Ine sindikudziwa ngati inu anthu akummawa mukudziwa chomwe mpanda wakulowerera uli kapena ayi. Ndipamene inu muzika ng'ombe munkhalango, izo zimayenera kukhala ndi mpanda woziteteza izo kuti zisamalowerere chomwe iwo amachitcha bwerera mbuyo kodyetsera komwe. Izo zikanamakhoza kukadya msipu wonse kumene iwo amaweta msipu woti azizadziyesera nthawi ya chirimwe. Ndiyeno mpaka mmapiri iwo ankakhalanso ndi mipanda ya kulowerera komwe iwo amalekanisa zazikazi zochuluka chotero ndi zazimuna ndi zina zotero. Iwo umatchedwa mpanda wa kulowerera. Koma mpanda waukulu wa kulowerera ndi pamene woyang'anira amayima pamene ng'ombe zikudutsa. Ndipo tsopano ine ndinkakhala pamenepo masiku ambiri pa chishalo changa ndikumaziyang'ana izo pamene ng'ombe zinali zikudutsa. Apo pankakhala mitundu yonse yosiyana inkalowa mmenemo. Panali zina zimatchedwa Diamond, ndipo zina za izo zinkatchedwa Barrex ndi zina zathu zinali Tripod, china chake chonga chizindikiro cha a Boy Scout. Ina yotsatira m'musi mwa izo inali Turkey Truck pakavalo. Ndipo iwo anali ndi mitundu yonse yosiyana kuti azizidziwa ng'ombe zawo pamene iwo akuzitulusa izo ankazisogolera izo kwina. Tsopano woyang'anira sanali ndi chidwi kwambiri ndi mtundu womwe izo zinali nazo, koma ichi ndi chomwe woyang'anirayo anali nacho chidwi, kuyang'ana kokolekedwa mukhutu la izo. Chilichonse chomwe chinkalowa mmenemo zilibe kanthu kuti mtundu womwe izo zinali. Izo zinkayenera kukhala zili mtundu weniweni wa Hereford. Izo sizinkakhoza kulowa mmenemo kupatula ngati zinali za Hereford. Zinkayenera kukhala ziweto zolembetsedwa kapena izo sizikanakhoza kulowamo. Ine ndikuganiza pa tsiku ilo pamene Ambuye abwera, iye sadzapereka chidwi chilichonse ku mtundu womwe ife tavala. Koma ngati ife tonse tili a Khristu obadwa kachiwiri ndiko kulondola, ndizo ziweto za Khristu. Kuyesa kwa magazi kudzatisimikizira ife. Ife tonse tili a Khristu. Ndipo ngati ife tonse titi tikakhale mwanjira imeneyo kumeneko, ife kuli bwino mwina tikhale mwanjira imeneyo kuno. Kodi inu simuganiza chomwecho? Ndiyo njira yake. Ife tikuyamikira chiyanjano chonse kuchokera ku mipingo yonse yosiyana. Tsopano ife tikuphunzira mu buku lodala ili la Ahebri. Mbale mmodzi walimva kukoma kwambiri ilo mpaka iye watenga matepi, ndipo iye akupanga buku la zokaphunzisa pa izi. Tsopano ife tikuti tifike posachedwa apa kumutu wa 11. Ife tikuembekeza kuti tidzasiriza chirimwe pa umenewo pa mutu wa 11. Pa lililonse la makhalidwe amenewo, ife tikukumba kuti tidzabwerere kudusa mu bukuli ndi kudzamangiriza lemba lonsero palimodzi. Ine ndimati ndidzachita izo. Ine ndimachita mwaka gawo pa ina iyi ya mitu yapitayi kuti tidzalitenge buku lonsero kulimangiriza palimodzi. Pakuti inu mukuona lemba liyenera kutsimikizira lemba. Chotero ngati pali kutsutsana kulikonse komwe wina aliyense akanaganiza kuti malemba amatsutsana okha, uko ndi kulakwitsa. Palibe lemba lomwe limatsutsa lemba. Kutsutsana kuli pamene mwina mwake ilo limatsutsa njira yathu yomwe ife timayang'anira pa ilo, koma iwo samatsutsana iwo wokha. Ine ndakhala ndili mu utumiki ndi kupitirira kwa zaka 26 tsopano, ndipo ine sindinayambe nthawi imodzi ndapezapo chinthu chimodzi mu Baibulo chimene chimatsutsana ndi china chilichonse chimene chinalembedwa mu Baibuloli. Ndipo ine ndikungodziwa kuti izo mulibe umo. Ndipo lero ife tikuphunzira mu umodzi wa mitu yodala ya Ahebri muti wa 7. Ndipo pakakhala aliyense yemwe alibe Baibulo angafune kuti azititsatira ife mukuwerenga, ife tingakhale okondwa kukubweretserani inu Baibulo ngati inu mungati mungokweza dzanja lanu. Ine ndakhala ndi akuluakulu ena, wina wake abwere kuno ndi kudzatenga ena, ena akuyimika manjawo kumbuyo uko. Ndipo zikomo inu mbale. Ndipo ngati inu mukufuna Baibulo ingokwezani dzanja lanu, ndipo iwo alibweretsa ilo kwa inu. Tsopano njira yokha yomwe mpingo ungakhoze kumangidwa, njira yokha yomwe munthu angapezere chikhulupiriro, simwachipembezo chake, simwa oyanjana nawo wake, koma chikhulupiriro chake chimakhala osati pa theology ya malingaliro a munthu wina wake, chifukwa zili mochuluka kapena mochepera zonse palimozi za munthu. Koma njira yokha yomwe chikhulupiriro chingakhoze kupezera malo otsimikizika ake okhazikikirapo ndi pa mawu osasunthika ndi osasinthika a Mulungu. Chikhulupiriro chimadza pakumva, kumva mawu. Ndi momwe izo zimatengera. Ndipo pamene chikhulupiriro chimvedwa ndi kulandiridwa, izo zimakhala kwa nthawi zonse zokhazikika. Palibe chinanso chomwe chingachisunthe icho, zilibe kanthu zomwe zingabwere kapena kupita. Palibe chomwe chingasinthe konse chikhulupiriro chimenecho. Taganizani za zimenezo. Inu muli ozikika, ndipo inu simungati musinthenso kwa nthawi ndi muyaya. Inu mwazikika kwa nthawi zonse, pakuti Mulungu mwa nsembe imodzi wawapanga kukhala angwiro kwa nthawi zonse yomwe ayeresedwa kapena ayitanidwa. Ndipo ndi kuyang'ana kolimba kwa maso a Mulungu chikhoza kuyang'ana kwa iye yemwe anati, ine ndine chiukitsiro ndi moyo. Ndipo iwo amayiwala zinthu zomwe zili zambuyo, iwo amalimbikira kunka kumalo akuitana kwa pamwamba. Ndine wokondwa kwambiri kuti Mulungu wapereka zoterozo, ndipo wazipanga izo kukhala mphaso ya ulere kwa onse. Ndi chomwe mipingo ili yoti izikhala ichi. Mipingo simatanthauza zipembezo kapena mabungwe, iyo imatanthauza magulu a wanthu awokhulupirira omwe amasonkhana palimodzi pansi pa chiyanjano cha mawu. Ndipo mukuphunzitsa kopambana uku apa kwa Paulo woyera mwa maziko mu mitu ya mbuyomu, iye mosindika wakhala akuchita ndi umulungu wapamwamba wa Ambuye Yesu ndi yemwe iye anali. Kristu anali Mulungu anapangidwa chomwecho kuti munthu akanakoza kumumverera iye ndi kumukuza iye ndi kuyanjana ndi iye. Kristu Ambuye Yesu anali thupi lomwe Mulungu ankakhalamo. Mulungu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Timoteo woyamba 3:16. Popanda kutsutsana, chinsinsi cha umulungu ndi chachikulu, pakuti Mulungu anaonetseredwa mu thupi. Yehova wankulu anabwera pansi ndipo anadzapangidwa kukhala chogwirika pakudzakhala mu thupi la mwana wake yemwe akulengeza ndi kuliyanjanitsira dziko kwa iye mwini. Mulungu sanali china, Kristu sanali china choperewera kwa Mulungu, ndipo Mulungu sanali china choperewera kwa Kristu. Awiriwo pali modzi anapanga umulungu muthupi. Anapangidwa motsikirapo pang'ono kuposa angelo, chotero kuti iye akanakhoza kuzunzika. Angelo sangakhoze kuzunzika. Yesu anali kachisi momwe Mulungu anali kukhalamo. Baibulo linanena mu mutu wa 7 wa machitidwe atumwi kuti makachisi ndi nsembe zopsereza ndi zopereka zopsereza inu simunazifune, koma thupi inu mwandikonzera ine. Ngakhale zili choncho, wamwamba kwambiriyo sakhala mnyumba zomangidwa ndi manja, koma thupi inu mwandikonzera ine. Apo pakukhala mukachisi kapena kukhala muchiyanjano ndi munthu, Mulungu akalola mwansanga pamene tithana ndi mutuwu pano kapena tikatsiriza ndi buku ili, ife tikufuna tipite mbuyo ndi kukalitenga buku la Rute ndi kusonyeza mmenemo momwe Mulungu anakhalira wachibale kwa ife, kuti awayanjanise wotayika abwerere kwa iye mwini pochita chiyanjano ndi kukhala mmodzi wa ife. Wombolayo ayenera kuti akhale wapachibale, ndipo njira yokha yomwe Mulungu akanakhalira wapachibale kwa ife ndi kukhala mmodzi wa ife. Chotero iye sakanakhoza kukhala mngelo ndi kukhala wapachibale kwa munthu. Usiku wa thawu pamene ine ndinali kuyankhula kwa mwana wosweka mtima wochita nane za mayi omwe angomwalira kumene, anati, o mbale Bill, ine ndikulingalira iye ali mngelo usiku uno. Ine ndinati, ayi elo, iye sadzakhala konse mngelo, iye ali mkazi usiku uno monga momwe Mulungu anamupangira iye, ndipo nthawi zonse adzakhala ali osati konse mngelo. Mulungu anapanga angelo, iye sanapange konse anthu kuti adzakhale angelo. Iye anapanga angelo ndi anthu. Chotero anthu sadzakhala konse angelo, ndipo angelo sadzakhala konse anthu. Mulungu anawapanga iwo mosiyana. Tsopano ndipo mwa Khristu anadzakhala thupi kuti adzawombole kuchokera ku chachikulu icho kusidyako komwe munthu anali atagwerako, ndipo chisavundi chija mwa tchimo chinali chitabwera pansi. Mulungu anabwera pansi ndipo anadzatenga maonekedwe amaumbidwe a munthu, ndipo anadzakhala wapachibale kwa ife kuti iye akhoze kunyamula machimo athu ndi imfa yathu. Ndipo mukumodzi kwa kufotokoza komwe ife tinali kukupereka mumaphunziro ambuyowa, maziko pang'ono chabe chotero obwera mwatsopano akhoze kumvetsa. Mulungu ali pa ulendo wake wa ku Calvary pamene mbola ya imfa inali pa iye, ndipo inali kulira momuzungulira iye, ndipo potsiriza iyo inamuluma iye mpaka iye anafa. Iye anafa mpaka dzuwa linasiya kuwala. Iye anafa mpaka mwezi ndi nyenyezi sizikanakhoza kupereka kuwala kwawo, kapena momwe iye anayenera kuchitira izo kuti azike mbola ya imfa. Ngati iye akanakhala ali munthu wachisavundi, ngati iye akanakhala ali mu fiopane, kapena akanakhala ali mu mzimu, imfa simakhala ndi ulamuliro pa zimenezo. Iye ankayenera kudzakhala thupi kuti iye akanakhoza kutenga mbola ya imfa. Koma pamene njuji kapena kachirombo kamene kamaluma kakaluma kamodzi mwakuya, iko sikadzaluma konse kachiwiri, iko kamasiya mbola yake munofuwo. Ndipondi chimene Khristu ali, kapena Mulungu anakhala. Khristu anakhala munofu, kuti iye adzakhoze kuzika munofu wake womwe mbola ya imfa. Ndipo pamene imfa inadzisolola pochoka pa iye pa mtanda, iyo inasiyapo mbola yake, iyo singakhoze kumuluma wokhulupirira panonso. Iyo ikhoza kupanga phokoso long'unguza, iyo ikhoza kulira ndi kuopseza, koma iyo singakhoze kuluma, iyo ilibe mbola. Paulo woyera wamkulu pakunka ku imfa yake anafula ndipo anati, o imfa, mbola yako ili kuti, ndipo manda, chigonjetso chako chili kuti. Koma kuthokoza kupita kwa Mulungu yemwe walipasa kale ife chigonjetso kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Pakuti zonse imfa ndi manda zataya mphamvu zake. Tsopano ndiye la Mulungu lapitali ife linatenga kusiya zoyambirira za chiphunziso cha Khristu mumutu wa 6. Ife tinawerenga izi. Tiyeni ife tipitirire mpaka kuungwiro. Ndipo ife tinapeza kuti anthu lero mu mipingo yambiri, limodzi ndi kachisi wa Branham, ndina yosiyana. Ife timayika zochuluka kwambiri pakuphunzira za zoyambirira za Khristu. Iye anali mwana wa Abraham, iye anali mwana wa akuti na akuti ndi mpaka mbuyo mibado. Koma Bible linati, tiyeni ife tike kumbali zinthu zimenezo ndi kupitirira mpaka ku ungwiro. Choyamba, inu muyenera kuti muzidziwa chiphunziso. Ndiyeno inu muyenera kuti muzidziwa zinthu zonse izi. Kenako tiyeni tiziziyika izo pambali. Iye anati zachiukitsiro chakufa, kusankhikapo kwa manja, maubatizo ndi zinthu zonse zakufa izo za Mulungu. Izo zilibe moyo mwa izo. Koma mpingo lero ukungomapita ku zinthu zimenezi. O ife timakhulupirira mu Mulungu wa Khristu. Inde zedi. Ife timakhulupirira mu ubatizo wa madzi. Inde zedi. Kusankhikapo kwa manja. Paulo anati, ife tizichita zonse izi ngati Mulungu alola. Koma pamaso pa izo zonse, tiyeni tiziyike izo pambali tsopano ndi kupitirira mpaka ku ungwiro. Tsopano mpingo sungakhoze kukhalitsidwa wangwiro kudzera mu mabungwe. Iwo amapita motalikira ndi Mulungu nthawi zonse, kapena motalikirana kwa wina ndi unzake. Ife timayika malire, ife timadzilekanisa tokha, moonekeratu posakhala nacho chikhulupiriro. Koma ndiye pamene ife tisiya zoyambirira izo zachiphunziso, ngati ife tisundira mpaka ku ungwiro, ndiye zinthu zazing'ono izo sizimakhala zogwiritsidwa ntchito kwambiri. Ife timapita mu chiyanjano, ndipo ife tikupeza kuti njira yokha yomwe ife tingakhoze kukhalitsidwa angwiro ndi kukhala mwa Khristu. Ndipo ife tikupezapo ndiye mwa zophunzitsa za Baibulo za momwe ife timalowera mwa Khristu. Osati mwa ubatizo wa madzi, osati pa kusankhikapo kwa manja, osati mwa kuphunzitsa, koma mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mthupi limodzi, ndipo timakhalitsidwa angwiro kupyolera mukuzunzika kwake. Ndiye ife timayang'ana mosiyana. Ife timaganiza mosiyana, ife timachita mosiyana, ife timakhala moyo mosiyana. Osati chifukwa ndi mwantchito kapena ndife apa mpingo, koma chifukwa cha chikondi chimene Mulungu wachika mu mitima yathu ndi mzimu woyera. Izo zimatipanga ife kukhala mbadwa limodzi nawo mu ufumu wa Mulungu. Ndiye palibe chipembezo kapena malire mmenemo, ndife tonse thupi limodzi lalikulu. Tsopano ndife wokonzeka kuti tilowe pa phunziro la mmawawo mu mphindi zochepa. Chinthu chimodzi chowonjezera chimene ine ndikanafuna kuti ndifikepo apa, icho ndicho kuti Paulo akuyankhula mu buku la 7 kapena mutu wa 6. Ife tikupeza apa kuti ife timapangidwa kukhala angwiro mwa Khristu. Ndiye mu ndime ya 13 ya mutu wa 6 maziko pang'ono chabe. Pakuti pamene Mulungu anapanga lonjezo kwa Abrahamu, chifukwa iye sakanakhoza kulumbira pa wina wokulirapo, iye analumbirira pa iye mwini. Mulungu analumbirira pa iye mwini, chifukwa iye sakanakhoza kulumbira pa wina wokulirapo. Sobano ipe tukufuna kuti tibwelele mbuyo. Tieni titenge pa Galatia mbindi zoje pa zokha. Tembenu zilani kubukula a Galatia. Ndikupeza Galatia 3:16. Ndipo ipe tiwelenga pa mbindi yokha. Pa yemwe iye anamu lumbirira po. Sobano kwa Abrahamu ndi mbewu yake. Lonjezo linapangidwa. Iye sana ti ndi kwa mbewu. Ngati zambiri koma ngati imodzi kwa mbewu yomwe ili Khristu. Tsopano ngati inu mungazindikire powerenga izo mwatcheru tsopano pamene inu mukuwerenga. Kwa Abrahamu ndi mbewu yake imodzi anali malonjezo ochuluka akapangidwira. Abrahamu ndi mbewu yake. Tsopano mbewu ya Abrahamu inali imodzi. Yemwe anali Khristu mwachoyimira chotsogolera Isaac. Koma Abrahamu anali ndi wana ambiri. Iye anali naye wina, iye asanakhale naye Isaac. Chomwe chinkasonyeza kuteleleka mwa kusakhulupirira kwa Sara, yemwe ankafuna Hana kuti abale mwanayo, kuganiza kuti iye anali wokalamba kwambiri. Ndipo Mulungu kuti alambalale ndi kupanga njira ina yake kwa njira yomwe iye analonjeza kuti achitire izo. Koma Mulungu amasunga lonjezo lake. Zilibe kanthu momwe zingaonekere kuti zili zosalingalirika. Mulungu amakhala wokakamizidwira kulonjezo lake. Ndipo Sara anaganiza kuti mwina akanakhala ndi Hana kapena Hagar akane mzakazi wake kuti abale mwana kudzera mwa Abrahamu. Ndipo iye akanadzamupenga iye. Ndipo ameneyo anadzakhala Ishmaeli yemwe anali munga munofu. Kuyambira pamenepo mpaka pano akadali munga munofu. Chifukwa kuchokerapo kunadza Aluya. Ndipo iwo nthawi zonse akhala ali mwanjira imeneyo. Tsopano nthawi iliyonse yomwe iwe sukhulupirira mawu apoyera Mulungu ndi kutenga njira ina yake, uwo udzakhala munga munofu wanu kuchokera pamenepo mpakana. Inu muzitenga basi zomwe Mulungu ananena. Ngati iye ananena izo, izo ndi basi zomwe iye akutanthauza. Oh Lord, ala likhale dzina lake. Muzingotenga mawu ake. Zilibe kanthu omwe angayese kumalambalala kuti chabwino. Iwo ndithudi sakutanthauza zimenezo. Iwo amatanthauza basi zomwe iwo akunena pamene Mulungu apanga lonjezo. Tsopano ngati ife tingazindikire matchero, Abrahamu ndi mbewu yake anali malonjezo. China chinali mbewu imodzi ndi chinzakecho chinali malonjezo. Pali zoposa lonjezo limodzi ndi oposa munthu mmodzi omwe ali owerengeredwa mu mbewu ya Abrahamu. Mukuona, pali mbewu imodzi, koma anthu ambiri a mbewuyo. Mukuona, iwo anali osati Abrahamu yekha, kapena kwa Isaki yekha, koma iwo anali akwa mbewu yonse ya Abrahamu. Malonjezo anapangidwa kwa mbewu ya wina aliyense pa yekha wa mbewu imeneyo. Inu mukumvesa izo? Chotero ife pokhala wokufa mwa Khristu molingana ndi malemba. Ife timatengapo mbewu ya Abrahamu ndi olandira molingana ndi lonjezo. Osatipa kujowina mpingo kapena kupanga kwa zikhazikitso zakufa kapena zina zotero, koma pakukhala obadwa mwa mzimu wa Khristu. Ife ndife mbewu ya Abrahamu ndi olandira limodzi ndi iye mu ufumu. Ndiye ife tikupitirira kuti tiwerenge ndiye mopitirira pang'ono tsopano. Mulungu akupanga lumbiriro tsopano ndine ya 17 ya muli wa 6. Momwe Mulungu pololera mochuluka kwambiri. Mulungu pololera mochuluka kwambiri kuti asonyeze kwa olandira lonjezo kusalephera kwa uphungu wake, anatsimikizira izo ndi lumbiriro. Oh, tiye ntingo kuma tsopano maminiti pang'ono. Mulungu kulolela mochuluka. Osati kuti yankaswa kutero, koma kuti achipange ichi chinthu chotsimikizika. Tsopano ife tapeza kale kuti Mulungu anakhala thupi. Anadzakhala pakati pathu momwe iye anadzionetsera iye mwini kwa dziko. Pamene iye anamupeza mkazi muchigololo, anati ine sindiri kukutsutsa iwe, pita usakachimenso. Pamene iye anapeza wodwala, iye anachita basi mwanjira yomwe iye akanayenera kuti achitire, pakuti iye anali Mulungu. Ndipo iye iye amachiza odwala, iye amaukisa akufa, iye amakululukira machimo. Zinalibeka anthu momwe iwo analili, ndi ochuluka bwanji ndi momwe analili adabwererera mbuyo. Iye anawakululukira iwo muli monse ngati iwo anali ololera kuti abwere ndi kudzapempha. Tsopano zindikirani. Ngati Mulungu anachitapo pa nthawi ina iliyonse pa chochitika china chake, ndipo ngati chochitika chimenecho chiukaponso, iye ayenera kuti achite nthawi yachiwiriyo momwe iye anachitira nthawi yoyamba, kapena iye ndi wosalungama. Mukuona zilibe kanthu momwe iwe ulili woyipa mu tchimo kutsika kwake komwe iwe ungakhale, iye ayenera kuti achite kwa iwe momwe iye anachitira kwa mkazi wakugwa uja, kapena iye anachita molakwika pajapa. Khalidwe la Mulungu ndilo umunthu wake, ndipo chimene iye ali mu khalidwe lake chimafotokoza umunthu wake. Ndiponi momwe inu mulili mu khalidwe lanu la moyo limafotokoza chomwe inu muli. Monga ife tinali nazo ndipo tinadusamo funziro kapena awiri apitawo, anthu achimethodisti amafuna kulengeza kuti pamene iwe ufula iwe uli nawo iwo. Achipentekosita amati pamene iwe unayankhula mu malilime iwe unawulandira iwo. Ogwedezeka nkati pamene iwe ogwedezeka iwe waulandira iwo. Ogwedezeka ku Pennsylvania. Ndipo ife tikupeza kuti iwo onse akulakwitsa. Moyo wako umafotokoza izo. Umunthu wako umafotokoza chomwe iwe uli. Munthu amadziwika ndi zintchito zake ndi chilichonse chomwe moyo wako uli. Inu munayimvapo nkhani yakale, moyo wako ukuyankhula mofula kwambiri, ine sindikutha kumva mawu ako. Chotero chilichonse chomwe iwe uli, iwe uli. Moyo umene iwe ukukhala ukusonyeza mtundu wa mzimu umene uli mwa iwe. Ndiyeno inu mukhoza kumasanzira chinthu cholakwika kapena kusanzira chinthu cholondola. Mwina ine ndinene, inu mukhoza kusanzira mkhristu. Koma padzafika pang'ono ndi pang'ono, idzafika nthawi pamene kutsinjika kudzayikidwapo, ndiye izo zidzasonyeza chomwe inu muli. Chingwe chimakhala champhamvu pa malo ake ofowoketsa. Pamene khristu mwana wa Mulungu anayikidwa kumayesero, zinasonyeza chomwe iye anali. Zedi, pamene iwe uyikidwa kumayesero, izo zitsimikizira chomwe iwe uli. Moyo wako nthawi zonse umanyazimiritsira chomwe chili mkati mwa iwe. Pang'ono ndi pang'ono khalani otsimikiza kuti machimo anu asadzakupezeni inu. Ndi chomwe ife tikuyesera kuchinena. Yesu anati mu Yohani woyera 5:24, iye amene amva osati iye amene akwerezeka, iye amene ayankhula, iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya, ndipo sadzabwera konse kuchiweruzo, koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Ndi chikhulupiriro chanu, ndipo chikhulupiriro chanu chovomerezedwa ndi milomo yanu chimaonetsera kwa anthu omwe angathe kumva, koma moyo wanu ndi wotsekuka pamaso pa onse. Kotero zilibe kanthu kuchuluka kwa momwe inu mukuyesera kudzichititsa ichi ndi kupanga ichi. Izo sizidzagwira konse ntchito, izo ziyenera kukhala zili mwa inu. Apo ndi pachimake penipeni pangani yonseyo. Chikhulupiriro chanu mwa Khristu woukitsidwa monga mpulumusi wanu, kuti iye ali pa dzanja lamanja la Mulungu akuchita mu malo anu mmawa uno pamene inu mukuchita mu malo ake pansi kuno monga mboni. Mboni imachita mmalo mwa wina wake kukuyimira inu ngati mboni. Ndipo pamene moyo wanu ukunyezimirisa kuno chomwe umboni wanu uli mwa Khristu, iwo ukunyezimirisa kumeneko, ndipo iwo ukunyezimirisa kuno. Ndipo iye ali mwamba umo monga momwe iye alili kwa inu, akunyezimirisa limodzi kuko ndi kuno. Chotero inu muli mwachikhulupiriro chanu, inu muli opulumutsidwa, ndipo icho chokha. Chotero zokirikisha, zotengeka, zomverera, chilichonse chilibe malo mkomwe mwa icho. Tsopano musati muziganiza molakwika kuti ine sindimakhulupirira mu zotengeka izi. Ndithudi koma pa chomwe ifetiri tsopano kuyesela kukomerera kwa anthu awa atsikulino sizotengeka ndiyelekezi wazitenga zinthu zimenezo ndipo wapita nawo kuthengo wanthu kuwasiya iwo azikhazikitsa kopita kwawo kwa muyaya pa zotengeka kufula kuyankhula ndi malilime kumapita kutsalijika mulungu lililonse kumachita ngati mkhristu izo sizidzakhala ndi chochita chimmodzi pa tsiku limenelo kubadula munthuyo atabadwa kachiwiri ndipo moyo wanu kumanyezimiritsa chomwe inu muli mkatimo mukuona osati zotengeka zanu inu mukhoza kukhala ndi magazi m'manja mwanu inu mukhoza kuyankhula ndi malilime inu mukhoza kumachiza odwala inu mukhoza kusuntha mapiri ndi chikhulupiriro chanu ndipo inu simuli kanthu apobe akorinto oyamba 13 mukuona icho chiyenera kukhala chili china chake chomwe chinachitika mwakubadwa komwe kumabwera kuchokera kwa mulungu ndipo mulungu amabweretsa kubadwa kwatsopano mkati mwa inu ndi kukupatsani inu gawo la iye mwini ndiye zinthu zimenezo zilidi inu ndinu cholengedwa chatsopano ine ndimapereka kwa iwo wamuyaya ife tinadusa mu mawu oti muyaya kwa nthawi zonse ndi danga la nthawi umuyaya ndi kwa nthawi zonse kwa nthawi za nthawi koma pali umuyaya umodzi wokha ndipo ife tikupeza kuti iwe umalandira moyo wa muyaya ndipo mawu ake mu chigiriki ndi zoe omwe amatandauza moyo wa mulungu ndipo iwe umalandira gawo la moyo wa mulungu umene umakupanga iwe kukhala mwana wa uzimu wa mulungu ndipo ndiwe basi wosatha monga mulungu ali wosatha iwe ulibe mathero ulibe malo olekezera chifukwa iwe unalibe malo oti uyambirepo chilichonse chomwe chili ndi chiyambi chili nawo mathero ndipo icho chomwe chilibe chiyambi chilibe mathero momwe ife tikuwakondera mawu ofunikawo momwe mkhristu ayenera kukhala wokhazikika mu chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera ndikuti asamangokankhidwira uku ndi uko malo kupita kumalo ndi kumajowina mipingo yosiyanasiyana mpingo uliwonse womwe inu mukufuna kuti mukhale wa iwo zili bwinobwino bola ngati inu muli khristu koma poyamba yikani chinthu choyambirira chomwe chili kubadwa uko komwe kumakupangitsani inu kukhala wapachibale kwa mulungu monga mulungu anadzakhala wapachibale kwa inu iye anakhala wapachibale kuti iye adzakhoze kukuutsani inu iye asanakuutseni inu iye ayenera kuti akupatseni inu moyo wa muyaya ndiye mulungu ankayenera kuti akhale wapachibale kuti atenge imfa kuti akuukitseni inu ndiye inu muyenera kukhala wapachibale kwa iye polinga kuti inu mupite muchiukitsiro inu mukuona chomwe izo zili izo zangokhala kusinthanisana mulungu anakhala inu kuti inu mukhoze kukhala mulungu mukuona mulungu anakhala gawo la inu mnofu kuti inu mukhoze mwachisomo chake kukhala gawo la iye ndizo zonse kuti mukhale nawo moyo wa muyaya chithunzi chokongola basi ndipo ife tikuzikonda izi tsopano mulungu kulolera mochuluka kwambiri samasowa kutero koma iye anali kulolera kutero ndine wokondwa kwambiri nazo zimenezo sichoncho inu kuti mulungu wathu akulolera penyani panji ngati iye panji ngati iye akanati asakhale wopirira motalika kodi chipaso cha mzimu ndi chiyani chikondi chimwemwe chikhulupiriro mtendere kupirira motalika ilo ndi gawo la mulungu lomwe lili mwa inu ndipo mukhoza kunyamulizana kunyamulizana zolemetsa za wina ndi mzake kukhululukirana wina ndi mzake monga mulungu chifukwa cha khristu anakukhululukirani inu mzimu wa mulungu mwa inu umakupangitsani inu mwanjira imeneyo ndiyeno pamene mulungu anali kuno pa dziko lapansi ndipo anadzakhala inu anadzakhala tchimo kuti iye polenga tchimo lanu anakunyamulirani inu ilo ndipo analipirira chilango chanu cha izo mulungu ndi wopirira motalika wotinyamulira akatundu wathu ndiyeno iye ndi mulungu wabwino ngati inu mukufuna kuti zinthu zina mwanjira yanu inu mukudziwa mulungu ndi wabwino mokwanira kuti achita izo iye amakonda kuti akupangitseni inu kukondwa Iye amafuna kutero. Iye ndi chikondi. Ndipo chikondi chake chachikulu. Chimamukakamiza iye. Ngakhale kuti azitsika pansi nthawi zina. Kuti akuloleni inu. Kukhala ndi zinthu zomwe inu mukuzifuna. Tayang'anani pa Thomas. Chidachitika chiukitsiro. Thomas sankakhoza kukhulupirira. Iye ali nawo ana ambiri lero. Koma Thomas anati, ayi, ine ndiyenera kuti ndikakhale nawo umboni wina wake. Ine ndikuyenera kuti ndiike manja anga mumbali yake ndi muzake. Zala zanga cha apa manja ake. Ine ndisanakhulupirire izo. Ine sindikusamala zomwe inu mukunena. Mukuona, ye anali atachoka yense mudongosolo la lemba. Apo pomwe inu mumayenera kuti muzikhulupirira izo. Chotero iye anati, ine ndiyenera kuti ndikhale nawo mtundu wina wa umboni kuti nditsimikizire izo. Ndipo Yesu anaonekera. Iye ndi wabwino. Bwera pano Thomas, ngati icho ndi chomwe iwe ukufuna chabwino, ndi zimenezotu. Iwe ukhoza kukhala nazo izo. Ndi momwe ife tiliri, ife timati Ambuye, ine ndiyenera kuti ndiyankhule ndi malilime. Ine ndiyenera kuti ndifule, ine ndiyenera. Pitirirani nazo. Ine ndikulolani inu mukhale nazo izo. Iye ndi wabwino. Chotero iye anakhuza manja ake mbali mwake. Ndiye iye anati, ndi Ambuye wanga ndi Mulungu wanga. Iye anati, tsopano Thomas, iwe wakhulupirira pakuti waona. Koma kuchuluka kwake, komwe alibe umboni ndipo komabe akukhulupirira izo. Ndi zimenezotu. Ndi pamene ife tiyenera kuti tifikepo. Kuchuluka kwake kwa mphotho ya omwe sana wone kanthu komabe akuzikhulupirira izo. Ndikuchita kwa chikhulupiriro kuti ife tazilandirira izo. Tsopano ine ndikukhulupirira zizindikiro zimatsatira okhulupirira. Koma tiyeni tizike zinthu zoyamba poyamba. Inu mukhoza kukhala ndi zizindikiro. Opanda ichi. Paulo anati, inu mukanakhoza. Iye anati, ine ndikanakhoza kumayankhula ndi lilime monga a onse anthu ndi angelo. Sindili kanthu. Ine ndikanakhoza kusuntha mapiri ndi chikhulupiriro changa. Ine sindili kanthu. Ine ndikanakhoza kumamvesa Baibulo mwanjira yakuti ine ndikanakhoza kumadziwa zinsinsi zonse za Mulungu. Ine sindili kanthu. Mukuona, izo ndi mphaso za Mzimu Woyera popanda Mzimu Woyera. Mzimu Woyera ndi Mulungu. Mulungu ndi chikondi, chimwemwe, mtendere, kupirira motalika, kuleza chipiriro. Umenewo ndi Mzimu wa Mulungu. Ndi zomwe Mulungu akuziutsa mu masiku otsiriza, kudzera mu mzimu umenewo. Tsopano kusalola. Mulungu kulolera mochuluka kuti asonyeze kwa olandira alonjezo. Mulungu kulolera mochuluka kuti asonyeze olandira. Kodi olandira ndi ndani? Ife pokhala okufa mwa Khristu timatengera pa ife mbewu ya Abrahamu. Ndipo ndife olandira. Kodi izo zikulowerera mkati? Ife ndife olandira a ufumu wa Mulungu kupyolera mu lonjezo lolumbiridwa. Mulungu sankasowa kuti alumbire mawu ake ndi angwiro, koma iye analumbira aponso pa iye mwini, pakuti uko kunalibe wina wamkulupo. Pamene ife tikupitiriza kuwerenga mpindi yokha, mvetserani lonjezo la kusalephera kwa uphungu wake, anatsimikizira ilo malumbiriro. Kusalephereka wosasintha. Mulungu sangakhoze kusintha. Iyayenera kumakhalabe yemweyo. Ndipo ngati Mulungu anamuchiza munthu mmodzi wodwala, iye sangakhoze konse kusintha lingaliro lake. Mulungu anamukhululukira wochimwa mmodzi, wachiwelewele mmodzi, iye sangakhoze konse kusintha lingaliro lake. Kusalephereka, kusasintha kwa mawu a Mulungu. Mulungu ananena mu malo amodzi, ine ndine Ambuye yemwe ndimachiza matenda anu onse. Iye ayenera kukhala ndi chimenecho, pakuti iye ndi wopanda malire. Iye ankadziwa mapeto kuchokera kuchiyambi. Tsopano ine ndikhoza kunena, ine ndichita ichi. Ndipo Bible linati, ife tikuyenera kumati ngati Ambuye alola. Chifukwa ndine wachivundi, ine sindikudziwa. Nthawi zina ine ndimachita kubweza mawu anga, koma Mulungu sangakhoze kubweza ake. Iye ndi Mulungu. Ndipo iye anango tifunsa ife chinthu chimodzi. Ngati inu mutati mukhulupirire, oh my, ngati inu mungathe kukhulupirira zinthu zonse ndi zotheka. Ngati inu mutati mukhulupirire ndi zozonse, inu ngati inu mungathe ndi limenelo funsolo. Koma sikuti funsolo lili pa mawu a Mulungu, chifukwa kusalephera kwake iye sangakhoze kusintha kudabwisa kwakeko. Tsono mvetserani pamene ife tikuwerenga mpaka pansi kuti mwa zinthu ziwiri zosalephereka muzomwe ndi zosatheka kuti Mulungu aname. Zosatheka, kusatheka ndi kusalephereka mwakuchitika ndi mawu ofanana. Sangathe kusintha, sangathe kusuntha. Izo ziyenera kukhala mofanana kwa nthawi zonse. Sizingatheke kusinthidwa, kusalephereka ndi kusatheka. Ndipo ziwiri, mwa zinthu ziwiri zosalephereka muzomwe kunali kosatheka kuti Mulungu aname. Ife tili nazo zinthu ziwiri, inde choyamba mawu ake anati iye akanadzazichita izo. Chachiwiri chinali lumbiro lake lolumbiridwa pa izo, iye akanadzazichita izo. Oh my, ndi mtundu wanji wa womwe ife tikuyenera kukhala. Chifukwa chiyani kuti ife tizikankhidwira uku ndi uko ndi kumathamangira uku ndi uko ndi kumatenga zinthu za mdziko ndi kumachita monga kapangidwe kochepesedwa ka Chikhristu cha 1957 ichi? Ife tikufuna kuti tikhale mtundu wakachitidwe kachikale komwe kamamutenga Mulungu pa mawu ake ndi kumazitcha zinthu izo zomwe palibe ngati kuti izo zilipo. Ngati Mulungu ananena chomwecho, izo zikukhazikitsa ichi. Abrahamu, kwa yemwe lonjezolo linaperekedwa kwa iye ndi mbewu yake, iye anazitcha zinthu zomwe panalibe ngati kuti zinalipo, pakuti ilo linali lonjezo la Mulungu, podziwa kuti Mulungu sangathe kunama. Iye anamulonjeza iye zimenezo, ndipo iye anazikhulupirira izo. Ndipo pamene zaka zinkadutsapo, ndipo lonjezolo linkaoneka ngati lili kutali kwambiri kwa diso la chibadwa. Ilo linkakhala loyandikirapo kwa Abrahamu. Malo moti akhale wofoka nkuti chabwino mwina mwake palibe chinthu choterocho ngati machiriso a uzimu. Mwina mwake ine ndinalakwisa kuyankhula. Mwina mwake palibe chinthu choterocho. Mwina mwake ine ndakhala ndikulakwisa mu malingaliro anga onse. Ndiye izo zikusonyeza chinthu chimodzi kuti inu simunabadwe kachiwiri. Pakuti ndi ife tinadutsamo la Mulungu lapitali kupita pang'ono pokha mbuyo mumutu. Pakuti ndi kosatheka kwa munthu yemwe anayamba walawapo mphaso zakumwamba ndi zinthu kuti agwere kutali ndi kudzazikonzanso yekha mwakulapa mwanteradi kwa thunthu nzosatheka. Pakuti iye amene wabadwa mwa Mulungu samachita ndipo sangakhoze kuchita tchimo. Pakuti mbewu ya Mulungu imakhalabe ili mwa iye ndipo iye sangakhoze kuchimwa. Mbewu ya Mulungu ndiyo mawu a Mulungu. Chikhulupiriro chimadza pakumva, kumva mawu. Nsembe inapangidwa, izo zonse zatha. Tsopano ngati inu muchita molakwisa, Mulungu akupangitsani inu kuti mulipire pa izo. Koma ngati inu mutelo, inu mwalakwitsa, inu simumachita izo mwakufuna. Mutu wa 10 ndime ya 47 ine ndikukhulupirira. Pakuti ngati ife tichimwa mwadala, ife titalandira kale chidziwiso cha choonadi. Koma iwe ukakhala utabadwa kale, iwe umakhala nacho choonadi, osati chidziwiso cha icho. Koma iwe wachivomereza choonadicho, ndipo icho chakhala chenicheni. Ndipo ndiwe mwana wa Mulungu kwa nthawi ndi muyaya. Mulungu analumbira kuti iye akanadzachita izo. Yesu anati, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine, ali nawo moyo wosatha. Ndipo ine ndidzamusa iye pa tsiku lotsiriza. Iye sadzabwera konse ku chiweruzo. Iye wadusa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Tsopano ndi lumbiriro longa limenelo, Mulungu akulolera kuti ife tizililandira ilo. Tsono penyani zomwe iye akunena apa, Paulo akuyankhula kwa mpingo. Ndikosatheka kuti Mulungu aname. Ife tiyenera kuti tikhale ndi chitonthozo champhamvu. Osati chabwino ngati a Baptist sazindichitira ine mwabwino, ine ndipita kwa a Methodist. Mukuona? Ife tikuyenera kukhala ndi chitonthozo champhamvu. amene tatawa pofuna poka bisala kuti tigwire pachiyembekezo chaikidwa patsogolo pathu. Tsopano mukuwerenga kwa yotsiriza chiyembekezo chomwe ife tili nacho ngati nangula wa moyo. Chiyembekezo lumbiro lolumbiridwa ndi Mulungu ife tili nalo ngati nangula wa moyo. Palimozi tokhazikika ndi cholimba ndi omwe alowa mkati umo ali mkati mwa chophimba. Tiyeni tiyankhule mphindi yokha pa chophimba. Ife sitinazitenge zomwe bwino momwe la Mulungu lapitali usiku. Mu chophimba, chophimbacho ndi nofu. Chophimba ndi chimene chimatilepheretsa ife kuti tisamamuone Mulungu maso ndi maso mu mpingo uno. Chophimba ndi chimene chimatiletsa ife kuti tisawaone angelo pa malo awo m'mawa uno atayima pafupi ndi mipando. Chophimba ndi chimene chimalepheretsa ife kuti timuone Iye. Ife tabisika kuseri kwa chophimba, ndipo chophimba chimenecho ndi nofu. Ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ife tili mukukhalapo kwa Mulungu, angelo a Mulungu akuzungulira pa iwo amene amamuopa Iye. Ife tili mukukhalapo kwa Mulungu nthawi zonse. Ine sindidzakusiyani konse inu, ngakhale kukutayani inu, ine ndizikhala ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka kumapeto. Koma chophimba ndi nofu ndi chimene chimatitchinga ife kuti chosamu kukhalapo kwa Iye. Koma kupyolera mmoyo mzimu mwachikhulupiriro chathu, ife timadziwa kuti Iye akutipenya ife. Iye wayima pafupi nafe. Iye ali pano tsopano kuja ku Jordani. Mmawa wina mneneri wachibulire anazunguliridwa ndi ankhondo, ndipo wantchito wake anapita panja ndipo anati, o bambo, dziko lonse lazunguliridwa ndi akwina. Ndipo Eliya anaukapo ndipo anati, pakutitu mwananga, pali ochuluka omwe ali ndi ife kuposa omwe ali ndi iwowo. Chabwino iye anapetira maso ake ndipo anayang'ana pozungulira. Iye sankakhoza kuona kena kalikonse. Iye anati, Mulungu, ine ndikanafuna kuti inu mumutsegule maso ake, mumuchotsere chophimbacho. Ndipo pamene chophimbacho chinagwa nkuchoka pa maso ake momuzungulira mneneri wachikulire uja, panali agaleta amoto, mapiri anali pa moto ndi angelo ndi magaleta ndinu apo. Oh, ndiye Gehazi akanakhoza kunena kuti, ine ndikumvetsa tsopano. Mukuona chophimba chinakanganukapo apo ndi pamene pali cholepheretsa. Izi apa zigwireni zimolimba. Chophimba ndi chimene chimatilepheretsa ife kuti tisamakhale momwe ife timayenera. Chophimba ndi chimene chimatilepheretsa ife kuti tisamachita zinthu zomwe ife timafuna kuti tizizichita kwenikweni. Ndipo Mulungu anadzaphimbidwa mu nofu, ndipo chophimbacho chinang'ambidwa pawiri. Ndipo Mulungu anakhala Mulungu kachiwiri, ndipo Iye anachiukisa chophimba chomwe Iye ankadzibisamo Iye mwini. Ndicho chiukisiro cha Ambuye Yesu, kutsimikizira kwa ife kuti muchophimba ichi chomwe ife tabisalamo tsopano mwachikhulupiriro. Ife timakhulupirira izo ndi kuvomereza izo. Ndipo pamene chophimba ichi chidzang'ambidwa pawiri, ine ndizapita mukukhalapo kwake ndi chitsimikizo ichi, podziwa kuti ine ndikumudziwa Iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake. Akudza kwa Ambuye Yesu, chophimba ichi chidzaukitsidwa aponso mwanjira yangwiro, mpaka ine ndizidzayenda ndikumayankhulana ndi Iye monga mpulumusi wanga ndi Mulungu wanga, pamene Iye adzatenga mpando wachifumu wa Davide. Ndipo ife tizidzakhala moyo kwa nthawi zonse. Muchophimba ichi chidapangidwa kukhala changwiro, koma chophimba ichi chili ndi tchimo mwa icho. Izo zilibe kanthu momwe musati muziganiza konse za thupi la ulemerero ilo mu dziko ili. Ili liyenera lidzafe mofanana monga solo yanu iyenera kuti ife kuti mubadwe kachiwiri. Mungwiro kusadya nyama ndi kuchita izi ndi kulipangisa thupi kukhala langwiro, inu simudzakhala nazo izo konse. Ndipo inu muyenera kusiya izi ndi kuchita izi ndi kuchita izi ndi kuchita izi. Ilo ndi lamulo, ndiwo azamalamulo. Ife sitimakhulupirira mtundu wa malamulo wachipulumutso. Ife timawakhulupirira iwo kuti mwachisomo ife tinapulumusidwa. Ndipo si inuyo. Inu munalibe kanthu kochita ndi zimenezo. Ndikusankha kwa Mulungu komwe kumachita izo. Alibe munthu angadze kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye. Ndiko kulondola. Ndipo iye zonse zomwe Yesu anabwera kuti adzachite kunali kuti adzawatenga awa omwe Atate anawadziwira tu. Ndipo anawakonzeketsera tu iwo asanayikidwe maziko a dziko. Iwo amadzakhala ana amuna ndi akazi a Mulungu. Amen. Si iye yemwe athamanga kapena iye amene afuna koma Mulungu yemwe amasonyeza chifundo. Mulungu ndi yemwe amachita izo. Inu simungadzibwekelere mkomwe. Palibe kanthu komwe inu munakachita. Mulungu mwachisomo anakupulumusani inu. Osati inu inuweni. Ngati inu mutatero inu muli nacho china chake choti muzidzibwekelera nacho. Koma inu mulibe kanthu koti muzidzibwekelera nako. Matamando onse amapita kwa iye. Ndi iyeyo. Ndiye iye wakupatsani inu chiyembekezo chotsimikizika. Analumbira pa lumbiro kusatheka kuti wana ake atayike konse. Tsopano iwo amakwapulidwa chifukwa chochita zolakwika. Inu mumakolola zomwe inu munadzala. Inu mumvese izo. Musali muziganiza tsopano kuti inu muzingopita ndi kumakachimwa ndi kumadusa nazo izo. Ngati inu mutelo ndipo ndikukhala ndi lingaliro limenelo. Izo zizisonyeza kuti inu simunayambe mwabadwa mwatsopano. Inu mukuzimvesa izi. Ngati inu muli nachobe chikhumbo mwa inu kuti muzichita zolakwika. Ndiye inu mukadali wolakwika. Mukuona? Pakuti iye watikhalisa ife angwiro kwa nthawi zonse. Iwo omwe ali ndipo zinyama zija pansi pa chipangano chakale pansi pa masiku a lamulo zinkaperekedwa pa chaka mopitirira sizikanakoza konse kulichosa tchimo. Koma pamene ife tiyika manja athu pa mutu wake ndikuvomereza machimo athu ndikukhala titabadwa mwatsopano mwa mzimu wa Mulungu, ife sitimakhalanso ndi chikhumbo china cha tchimo. Tchimo lachoka kwa inu, izo ndi kwa nthawi ndi muyaya. Inu muzipanga zolakwitsa, inu muzigwa, inu muzilakwisa mwadala, inu muzituluka nthawi zina ndikukachita zinthu. Izo sizikutandauza kuti inu mwatayika. Izo zikutandauza kuti inu mulandira kukonzedwa. Mnyamata wanga wang'ono nthawi zambiri wananga amachita zinthu. Anu amatero nawonso. Zomwe inu iwo amadziwa kuti izo ndizotsutsana ndi malangizo a anu. Ndipo iwo amadziwa choti achiyembekezere pamene iwo achita izo. Iwo apeza kukwapulidwa chifukwa cha izo. Nthawi zina kwabwino komwe. Koma iye akanali mwana wanu ndithudi. Ndipo satheka kuti munthu ameneyo adzakhala atapita kachiwiri. Yemwe nthawi ina anayamba wabadwa ndi moyo wa muyaya. Mulungu siwapereka mwachimwenye. Iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wosatha. Ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Ine ndidzamusa iye mu masiku otsiriza. Ndilo lonjezo la Mulungu. Tsopano ngati inu muzipitirira ndi kumati chabwino ndiye ine ndikhoza kuchita basi. Ine nthawi zonse ndimachita zomwe ine ndimafuna kuti ndizichita. Koma ngati iwe uli mkhristu, iwe sumafuna kuti uzichita zinthu zomwe zili zolakwika. Chifukwa moyo omwe uli mwa iwe, maziko omwe, ngati iwe ukufuna kuti uzichita zolakwika, izo zikusonyeza kuti muli chinthu cholakwika mkati umu. Zingatheke bwanji kuti madzi oyipa ndi okoma azichokera pa kasupe yemweyo. Chotero inu mwakhala yense wosokonezeka pa mtundu wina wakutengeka kapena china chake chopambana kukirikisha kuna kwake. Iwalani izo, bwererani kuguwa ndi kukati, Mulungu uchotseni moyo wanga wakale wa machimowu. Ndikundika ine muchikhalidwe chotero kuti chikhumbo changa chonse. Iye amene ali wobadwa mwa Mulungu samachita tchimo. Uko mkulondola iye alibe chikhumbo choti azichita chotero. Ndithudi mdierekezi azimudjera iye nsampha apa ndi apo. Koma osati mwadala. Baibulo linanena chomwecho. Mdierekezi azimudjera iye nsampha pano ndi apo. Zedi iye azitero. Iye anayesera kuti aponyere misampha kwa Ambuye wathu Yesu. Iye anatero kwa Mose ndipo anamukola iye. Iye anatero kwa Petulo ndipo anamukola iye. Iye anachita kwa ambiri. Kwa mapetulo ngakhalenso anamukana iye. Koma ndiye iye anapita ndipo anakalira mowawidwa. Munali china chake mwa iye. Pamene nkhunda inatulusidwa muchombo, kwangwala anapita kunja, iye ankabwerelera konseko. Iye anali muchombo bwinobwino. Koma pamene iye anapita kunja, chikhalidwe chake chinali chosiyana. Iye ankakhoza kudya nyama zonse zakufa momwe iye ankazifunira ndi kumagulisidwa bwanji. Iye anali khwangwala pakuyamba pomwe. Iye anali mkangaziwisi. Iye anali wopanda ubwino. Iye anali wachinyengo yemwe anakhala pa chisalimozi ndi nkhunda wankulu basi monga momwe nkhunda inaliri. Iye ankakhoza kuwulukira kulikonse komwe nkhunda inkakhoza kuwulukira. Koma iye akanakhoza kudya zakudya zabwino monga momwe nkhunda imadyera. Ndiyeno iye akanakhoza kudya zakudya zovunda zomwe nkhunda sikanakhoza kuzidya. Pakuti nkhunda ndi kusakaniza kosiyana. Iye ndi wopangidwa mosiyana. Iye ndi nkhunda ndipo nkhunda singakhoze kugaya chakudya chovunda chifukwa iyo ilibe ndulu iliyonse. Ndipo munthu yemwe ali wobadwa ndi mzimu wa Mulungu amakhala nkhunda ya Mulungu. Chikhalidwe chake kusinda kwake mapangidwe ake. Inde bwana inu muyike mzimu wa nkhunda mwakhwangwala. Iye sangakhalenso konse pa nyama yakufa. Ngati iye adaterapo mwangozi iye angayese kuti achokepo mofulumira. Iye sangakhoze kuzipirira izo. Ndipo munthu yemwe wabadwa mwa mzimu wa Mulungu samakhala wosalekerera. Iye akhoza kutera munyumba ya mowa nthawi ina. Koma iye achoka mmenemo mofulumira. Mkazi akhoza kumudolola iye ndi kumupangisa iye kutembenukira kumeneko. Koma iye apotoloza mutu wake kachiwiri. Iye achoka kuzimenezo mofulumira. Bwanji iye ndi nkhunda ndiko kulondola. Inu simuti mumupusitse iye sakuti iye amadziwa. Ngosa zanga zimadziwa liulanga ndipo mlendo izo sizingamutsatire. Iye ndi nkhunda pakuyamba pomwe. Ndi zomwe ine ndikuzinena china chake chenicheni chimene chimazika mkati umo. Penyani matchelu sopano Mulungu analumbira. Oh izo chiyembekezo chomwe ife tili nacho ngati nangula wa solo zonse chokhazikika ndi chimene chimalowa mu icho chomwe chili chophimba. Chophimba Mulungu anabwera pansi adaphimbidwa mu mnofu kuti achite chani? Kuti adzisonyeze iye yekha. Iye ankachita kubisala chifukwa ife sikanakhoza kumuona iye. Ndipo iye ankabisala kuseri kwa chophimba. Ndipo chophimbacho chinali ndani? Yesu. Si ine yemwe ndikuchita ntchitozi Atate anga, anatero Yesu, Atate anga akukhala mkati mwanga. Ine ndikugwira ntchito. Atate akugwira ntchito ndipo ine ndikugwira ntchito pa zomwezo. Apa iye ali monga wophimbidwa uyo akuyenda mu mnofu Mulungu Emmanuel Mulungu nafe. Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanisa dziko kwa iye mwini. Apa iye ali akuyendayenda. Tsopano iye anabwera pansi ndipo anadzapanga chiyereso kapena njira kapena chitetezero kuti kupyolera mu imfa yake anapereka. Analipira mtengo wa tchimo kuti iye adzakhoze kubweleranso ndi kudzakhala mkati mwa ife. Ndiye chikhulupiriro chomwe ife tili nacho ndi chikhulupiriro chophimbidwa kapena munthu wophimbidwa. Chotero ife sitimayang'ana pa zinthu zomwe ife timaziona mu chophimba ichi. Chophimbachi chili ndi maphunziro ndipo icho chimachita zinthu ndi kuyankhula zinthu ndi chinthu cha science. Koma mzimu wa Mulungu wa moyo umene umakhala mkati umu umazitcha zinthu izo zomwe palibe ngati kuti izo zilipo. Ngati Mulungu wanena chomwecho ndi uko kuphimba kwanu. Ife tili mu chophimba. Tsopano tsiku lina iye adzachiukitsa chophimba ichi osati chobadwa ndi mkazi mwachikhumbo chakugonana kwa mwamuna ndi mkazi koma mwachifuniro cha Mulungu. Iye adzayankhula ndipo iye adzakhalapo. Ndiye ife tidzakhala nalo thupi longa thupi lake lomwe la ulemerero. Ife tidzaphimbidwa chotero kuti ife tizi za koza kuyangulana kwa wina ndi nzake kugwira na chanza wina ndi nzake tobano pamene ife tizapita kuchokera kuno palikachi sifiofane fano chabe la munthu lomwe silima aja silima mwa silima gona lokalamuka kwanda izonse uko ndi kumene ife tikupitako koma iwo akudikirira pansi pakuwa akufula mbuye mpaka liti kuri tibwelele pansi chifukwa iwo akufuna azigwira na chanza wina ndi mzake iwo akufuna kuti azikhala pansi ndi kumadya ndi kuyangulana kwa wina ndi mzake iwo ndi anthu lodala likhale dzina la Ambuye pamene Mulungu anamupanga munthu muchifanizo chake chomwe pachiyambi iye anamupanga iye chotero iye ankachita chiyanjano kwa wina ndi mzake chifukwa ife tikudziwana wina ndi mzake ife timazikonda zinthu zomwe Mulungu anatipanga ife chifukwa ife tinapangidwa chotero mukudza kwake kwakukulu omwe ali okonzeka adzakhala chotero kwa nthawi zonse achisavundi ife tidzayima mofanana naye oh lidalisike dzina ilo la Khristu ndipo tsopano ife tili nacho chikole chachipulumuso chathu pamene ife timuvomereza iye monga mpulumusi wathu monga mchirisi wathu zolangira zina zonse izi ndizo phindu lomwe linaperekedwa pa dongosolo la insurance amen inu mukudziwa chomwe dongosolo la insurance lili inu mukhoza kutenga zopindula pa iyo kufikira mtengo weniweni utabwera ndithudi inu mukhoza kutengapo zopindula ndipo ife tikutenga zopindula pano kokha chinthucho mwansanga pamene ife titenga zopindula zolandirazo zimachuluka monso wogulitsa insurance nthawi ina anati kwa ine bile ine ndikufuna kuti ndikugulitsa iwe insurance ine ndinati ine ndili nayo ina akazanga anayang'ana motemenukira kwa ine tsopano ndilibe chotsutsa insurance koma anthu ena ali ndi insurance akusauka chotero iwo anatembenukapo iye anati akazanga anandiyang'ana ine mwachilendo iwe uli nayo insurance ne ndinati zedi iye sankaziwa kanthu za iyo iye anati chabwino bile ndi mtundu wanji wa insurance yomwe uli nayo nendinati chitsimirizo chodala yesu ndi wanga oh kulawiratu kwake kwa ulemerero wa uzimu wolandira chipulumuso wokulidwa ndi mulungu wobadwa mwanzimu wake wotsukidwa mu magazi ake iye anati izo ndi zabwino kwambiri pire iye anati koma iyo sidzakakuyika iwe kuno mmanda ine ndinati koma iyo izanditulusamo ine ndicho chinthu chofunikira ine sindikudandaula zakulowa mmenemo ine ndikudandaula zamomwe ndingatulukiremo ndipo pakuti ine ndili nacho chitsimikiziro mwakulumbira kwa mulungu wamuyaya kuti iye adzanukisanso ine mumaonekedwe a mwana wake mu tsiku lotsiriza ine ndiziyenda molimba mtima ndikukhala nacho chitonthozo ndinangula wamoyo kuti pamene ine ndikadali mu chophimba ichi pali china chake chosaoneka chomwe chinandizika ine pa thanthwe la mibado kutaliko pamene madzi alumpha ndi kuwomba izo sizimapanga kusiyana kulikonse ngati imfa zopsa kapena chilichonse sizingatilekanitsa ife kuchikondi cha Mulungu nangula wanga wagwira mkati mwachophimba siyani madzi azisefukira asiyani iwo azigunda asiyani achigunda azibwera wokhulupirira wobadwa kwachiwiri ali ndi nangula inu simukukhoza kupenya kupyolera mu chophimba ichi panobe koma ine ndikudziwa nangula wanga wagwira kutaliko pa thanthwe la mibado yemwe ali lonjezo lolumbiridwa kuti iye adzandukisa ine pa tsiku lotsiriza palibe zodabwisa inu mukhoza kuyiyang'ana imfa mu nhope nkuti mbola yako ili kuti manda chigonjetso chako chili kuti koma zikomo akhale kwa Mulungu yemwe amatipasa ife chigonjetso kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu ife tili mu wotsogolera kuza oh my ife sitifika kuphunziroli ife tinali naye wotsogolera kudza kwa ife wotsogolera kudza kodi inu munayamba mwazindikira mu masiku akale akumadzulo nthawi zambiri ine ndadusapo mutinjira takale wotsogolera kuza kapena wokafufuza pamene gulu la ngolo linali kutha posowa madzi wokafufuza ankathamangira patsogolo ndipo iye akaona mafuko achimwenye iye ankawalambalala iwo ndipo iye akaona pamene panali kasupe wa madzi iye ankathamangira mbuyo kuti akamuuze bwana wa gulu la ngolozo ikanzi shalo akavalowo aliyense atenge kulimbika kwabwino pakuti kuseli chabe kwa phirilo kulika supe wankulu wa madzi. Iye ndi wotsogolera kudza. Ndipo apa wotsogolera kudza. Munthu anayamba wakanikizidwirapo pansi ndi mdierekezi. Pansi pa moto waukulu. Koma wina wake anatenga chisa cha makina amfuti. Ameneyo anali Yesu. Wotsogolera kudza anapita patsogolo pathu. Ndipo Satana atayima pamenepo ndi mfuti ya makina. Akutikanikizira ife pansi nthawi zonse mu msinga ndikumayiopa imfa. Iye anali akulondera kasupe ameneyo. Zedi iye anali. Iye anapasidwa udindo chifukwa ife tinali titachimwa ndipo tinali titathamangisidwira kutali ndi iye. Koma watsogolera kuza Khristu anabwera umo ndipo anadzachitenga chisacho. Inu munayimvapo nyimbo yakale ija. Gwirani linga pakuti ine ndikubwera. Gwirani linga mopanda kupeleweza. Tiyenti zitenge izo. Ife sitikufuna kuti tigwirenso izo motalika. Khristu analitenga lingalo. Haleluya. Titseko ndi totsekuka. Palika supe otsekuka mu nyumba ya Mulungu. Mu mzinda wa Davide kuti ayeretsere. Wakuyeretsa kwa osayera. Wotsogolera kudza wathu. Analowa kale umo malo mwa ife. Wotsogolera kuza. Iya kuti uza ife. Alipo malo kusidya kutaliko. Koma inu simudzakhala okalamba. Komwe simudzakhalanso makwinya. Komwe simumadzachita kumadzagwirisa ntchito max factors. Kuri akupangitseni inu kumaoneka bwino kwa munanu. Wotsogolera kuza wapita kale. Kulibeko malo omwe inu mungati mukakalambe ndikufoka ndikunjenjemera. Alipo malo omwe inu simudzakadwalako konse. Komwe mwana sadzakakhala konse ndi mchirikiro. Komwe inu simudzakataya konse loyikirira kapena dzino kuti muyikiriremo lonamizira. Haleluya. Oh, lodala likhale dzina lake. Iye anakalowa umo. Ndipo mwachisavundi ife tidzakayima mofanana naye tsiku lina kutaliko. Nyenyezi ndi dzuwa izo zidzawala moposedwa. Ndithudi wotsogolera kuza anapita patsogolo pathu. Wotsogolera kuza anapita. Anatilowera ife ngakhale Yesu anapangidwa wansembe wankulu kwa nthawi zonse mwadongosolo la Melikizedeki. Wotsogolera kudza wankulu uyu anapita patsogolo pathu kulikonzera njira. Iye anakhala kuchokera pa mzimu akasupe akulu autawaleza wa Mulungu yemwe analibe chiyambi kapena mapeto. Iye anali kwa nthawi zonse Mulungu. Mlozo wakuwala unapitapo. Iwo unali mlozo wachikondi ndiwo waukulu wake wofira. Mtundu wotsatira unatsatira womwe unali wa bluu. Bluu kuona. Wotsatira umene unatsatira pambuyo pa iwo inali mitundu inayo. Kudusa mitundu isanu ndi iwiri ya ngwiro. Yomwe ili mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu. Yomwe inapita kuchokera ku kasupe wankulu kapena daimoni wankulu yemwe Yesu anamukamba. Daimoni wankulu uja anadulidwa kuti anyezimirise mitundu imeneyi. Mulungu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu kuti iye akhoze kumanyezimirisa ubwino wake ndi chifundo pakati pathu mwamphaso ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Utawaleza wonse wa ukulu uja unadzakhala mu fiofane. Unapangidwa mu chifanizo chonga cha munthu. Komabe iye sanali munthu. Iye analibe mnofu apabe. Iye anali fiofane. Mose anati, ine ndikanafuna kuti ndikuone inu. Mulungu anamubisa iye muthandwe. Ndipo pamene iye ankadutsapo, iye anapotoloza msana wake. Mose anati, iwo unaoneka ngati msana wa munthu. Ndiye chinadzachitika ndi chiyani. Tsiku lina kumusuko pamene Abrahamu anali atakhala mu hema wake, ife tifika kwa izo sikuno. Pamene Abrahamu anali atakhala mu hema wake, Mulungu anabwera uko kwa iye muthupi la nofu. Oh, inu mukuti mbale Branham iye anali, ife timupeza iye kunja uku akukomana ndi Abrahamu. Zisanachitike zimenezo mudongosolo la Melikizedeki. Thupi la nofu lomwe linali Mulungu. Zedi uyu anali, iye anali Mulungu muthupi. Inu mukuti ndiye mbale Branham, chifukwa chiyani iye anachita kubweranso ndi kudzabadwa? Iye anali asana abadwe pa nthawi imeneyo. Iye anangochita kulengedwa thupi lomwe iye ankakhalamo.
Melekizedeki anali mfumu ya Salemu, yemwe ali mfumu ya Yerusalemu, yemwe anali mfumu ya Ntendere, yemwe analibenga kala abambo kapena amai kuyamba kwa masiku kapena mapeto wa moyo. Yesu anali nawo onse abambo ndi amai ndi chiyambi cha masiku ndi kutha kwa moyo. Koma iye anapangidwa monga mwa dongosolo la Melekizedeki, yemwe analibe chiyambi cha masiku kapena kutha kwa moyo. Melekizedeki anali Mulungu iye mwini. Melekizedeki anali Yehova Mulungu, yemwe uja amene anakomana ndi Abrahamu zaka za mtsogolo kumaso kwa hema wake. Anali ndi msana wake atautembenuzira kwa iye. Iye anati bwanji Sara anaseka ndikokulondola. Iye anali mmodzi yemwe analima pamenepo akuyangana cha ku Sodomu. Abrahamu anamuzindikira iye chifukwa mkati mwacho phimba chake munali nangula atalibwira lonjezo lija. Osati chifukwa chakuti iye anali ndi kumvelera kwina, koma Mulungu anamupangira iye lonjezo. Ndipo pamene iye anafikapo kudzana ndi Maginito akulu amenewo, iye anadziwa kuti iyo inali mu nofu umenewo. Anayenda napita limodzi ndi Abrahamu kunja uko kantunda kakang'ono. Iye anamuza Abrahamu anati, nditaona izo ine ndimubisira Abrahamu zinthu izi, poona kuti iye ndi wolandira dzikoli, ine sindingachite basi zimenezo. Chotero Abrahamu, ine ndikuwuza iwe chimene ine ndikukachita pa ulendo wanga. Ife tizitenga izo usiku uno. Akupita uko ku Sodomu ndi zomwe iwo onse anali kuti akachite. Ndipo mwansanga pamene iye anamudalisa Abrahamu, iye anapita nabwelera mudanga kachiwiri. Bambo yemwe anayima pamenepo ndipo anali ndi fumbi pa zovala zake munthu. Ndipo osati icho chokha, koma iye anadya nyama ya ng'ombe yayingʼono yomwe Abrahamu anayipha. Ndipo anamwa mkaka wochokera ku ng'ombe yayikazi ndi kudya zitumbuwe zina zikonda moyo zina. Ndipo anayika badala pa izo ndiko kulondola ndendene. Ndiyeno anatembenuka nabwelera ku Fiofane kachiwiri. Kodi chinali chiyani icho? Bwanji iye sanalitenge ilo apo? Iye anali asanachite kubadwa monga inu ndine, koma iye ankaina kuti adzachite kubadwa munofu. Chotero kuti iye adzakhoze kuyigwira mbola ija lijali linali thupi lochita kulengedwa. Lijali linali thupi lomwe iye anangokoka kashamu ndipo rashi kuchokera pa dziko lapansi. Ndipo anati ndipo analowa muilo. Icho chinali chinthu chomwecho chimene Melekizedeki anali. Iye analowa mwa iye muthupi lomwe iye akanakoza kumayenda nalo patsogolo pa iye pansi pa chophimba, chophimba cha chilengedwe chake chomwe, osati chophimba cha chilengedwe cha mkazi kupyolera mu chibelekero cha mkazi kupyolera mu khungu ayi. Koma iye analilenga ili ndipo anadzalowa mu ilo, ndipo ankayankhula mwadongosolo la Melekizedeki. Kodi Melekizedeki uyu ndi ndani? Pakuti Melekizedeki uyu mfumu ya Salemu yomwe ili Yerusalemu, kalonga wa Mulungu wa mwamba mwamba ndithudi, yemwe anakomana ndi Abrahamu akubwelera kuchokera koka pa mafumu. Ndipo anamudalisa iye. Kwa yemweso Abrahamu anapereka gawo la khumi la zonse, oyamba pokhala mwakutandauzira mfumu ya chilungamo. Chikondi cha chikulu chija, chikondi mzimu wa ukulu uja pachiyambi. Mfumu ya chilungamo. Pambuyo pake mfumu ya Salemu yemwe ali mfumu ya Ntendere. Wopanda bambo, wopanda mai, wopanda kochokera, ali wopanda ngakhale chiyambi cha masiku kapena mathelo a moyo. Anali ndani ameneyo? Iye sanachite kubadwa konse, iye sadzafa konse. Ndi ndani ameneyo? Iye anali Mulungu zedi. Iye anali mwanthunzi woyambirira wa Ambuye Yesu. Ndithudi iye anali. Koma iye anachita kubwera kudzera mwamkazi mwadongosolo lomwe inu mumadzera kupyolera mwamkazi. Ndipo iye ankayenera kuti abwere mwanjira yomwe inu mumadzera mwacholinga chakuti akubwezeretseni inu kwa iye. Aleluya! Chisomo chodabwisa kukoma kwake kuchimva chimene chinapulumusa wosauka wopanda pake wa khungu ngati ine. Ine poyamba ndinali wotayika, koma tsopano ndapezeka mwachisomo chake. Ine ndinali wa khungu, koma tsopano ine ndikupenya. Ine ndikumvesa zomwe iye ankayenera kuti azichite. Mulungu anadzakhala ine kuti ine mwachisomo ndikhoze kukhala iye. Iye anatenga machimo anga, kuti kupyolera mu chilungamo chake ine ndikoze kukhala nawo moyo wa muyaya ine sindikanakoza kudzisankha ndekha chikhedwe changa chinali wochimwa ine ndinalibe kanthu koti ndichite ndizo ine ndinabadwa mu dziko ndinaumbidwa ndisayeruzika ndinabwera mu dziko kumayankhula bodza ndilibe ngakhale mwayi konse palibe kalikonse wopanda ngakhale chikhumbo iuzeni nkhumba ikulakwisapo madya za mmatope mungatero inu muone kuchuluka kwa momwe iyo ingakumvereni inu muuzeni khwangwala iye akulakwisa pakumadya pa nyama yakufa ndikuona zomwe iye atakuuzeni inu ngati iye akanakhoza kuyankhula iwe zisamala ntchito ya iwe wekha ndithudi oh koma chisomo cha mulungu chimene chinasintha chibadwa ichi ndikundipasa ine mwayi kuti ndizikhumba ndikumalakalaka ndikuchita luzu chikondi chanu chifundo ndi chabwino kwa ine kuposa moyo o mulungu mtima wanga ukukhala ukukhumba kufuna inu kapita anati monga mbawala ipuma wefuwefu kufuna khwawa la madzi chomwechonso moyo wanga ukuchita luzu kufuna inu o mulungu mulungu anamupasa munthu luzu limenelo kuti azimupembeza iye kuti azikonda kumufunafuna iye koma munthu amazipotoza izo mwakuitanira kwa ndiyerekezi ndipo iye amapita ndi kumakawasirira akazi ndi zosangalasa ndi zinthu za mdziko poyesera kuti akhutitse chilengedwe choyera icho chimene mulungu wayika umo kuti azimukonda iye iye amachika icho pa zinthu za mdziko koma mʼbale pamene iye angosinda kamodzi ndipo kasupe uyo yemwe ali ndi tovinisa michira mwa iye mitundu yonse ya zosokonezeka za chisimecho zasukidwamo ndi kutenthedwa ndipo madzi angwiro a mulungu ayikidwa mmenemo tchimo silingakhoze kuzikhuza izo amen oh momwe ine ndimkondera iye momwe ine ndimyamikira iye moyo wanga dzuwa langa zonse wanga mu zonse mlengi wamkulu anakhala mpulumusi wanga ndipo chidzalo chonse cha mulungu chili mwa iye kutsika kuchokera ku ulemerero wake nkhani ya moyo yokhayo mulungu wanga ndi mpulumutsi anadza ndipo yesu linali dzina lake anabadwira mukhola kwake omwe mlendo mulungu wa zisoni misozi ndi zowawa o momwe ine ndimkondera iye momwe ine ndimnyamikira iye mpweya wanga dzuwa langa zonse wanga mu zonse o mulungu iye akanakhoza kuchita motani izo munthu anayeserapo kuzilemba izo wina anati ngati ife tikanakhala ndi kapezi wodzaza nyanja ndi phesi lililonse pa dziko cholembera mlengalenga monse kupangidwa polembapo munthu aliyense mlembi mwa ntchito kuti alembe chikondi cha mulungu mmwamba momwe mulungu wamkuluyo kumwamba anadzakhalira thupi ndipo anadzatenga machimo anga kuti alembe chikondi cha mulungu mmwamba angaumise nyanja kwa kapena ngakhale mpukutu ukanadzazisa ponsepo ngakhale utambasulidwa mlengalenga mpaka mlengalenga ndipo kuti awapange olandira chipulumuso ichi chiyembekezo chotsimikizika iye analumbira pa iye mwini kuti iye adzatiusa ife mu masiku otsiriza nkutipasa ife moyo wa muyaya ndipo palibe munthu yemwe angawakhwathule iwo kuchokera mdzanja langa amen tiyeni tipemphere kodi ndinu olakwa pakukankha chikondi chake kodi inu mwaukana umunthu wake wodala mmodzi wamkulu yemwe anakupangani inu chomwe inu muli ndipo tsopano inu muli apa mmawa uno mpaka apa mu moyo ndipo izo zikukupasani inu mwayi kodi inu mukufuna kuti muzikhalabe moyo pali njira imodzi yokha yoti mukhalire moyo ndiyo kukhulupirira pa ambuye yesu ngati inu kuchokera mu mtima wanu mukukhulupirira kuti iye ndi mwana wa mulungu ndikumuvomereza iye ngati mpulumusi wanu ndikukhulupirira kuti mulungu anamuukisa iye kwa chilungamiso chanu ngati inu mukufuna kuti muzivomereze izo pa maziko amenewo izo ndi zanu tsopano kodi inu mungakweze dzanja lanu moyo wina wosalapa umene ungafune kulapa mmawa uno kuti ndikumbukireni ine mʼbale mlaliki pamene ife tikupita kupemphero. Inenso ndalephera, ine ndachowinapo mpingo, koma ine ndikudziwa ine sindinayambe ndakhalapo ndi chimene inu muchikambachi. Ine sindinayambe ndabadwapo mwanzimu umenewo mʼbale Branham. Ine basi ndilibe iwo ndizo zonse. Ine ndikufuna kuti inu mundipempherere ine kuti Mulungu apereke iwo kwa ine mawa uno. Mulungu akudaliseni inu Bwana. Kodi pangakhale wina akuti Mulungu ndipangeni ine chimene inu mukufuna kuti ine ndikhale. Ine ndikufuna kuti inu mukhale. Ine ndikufuna kuti ndikhale monga momwe inu mukufunira kuti ine ndikhale. Ine ndakankha chikondi chanu. Mulungu akudaliseni inu mwana. Mbindi yokha tsopano. Wokondedwa Mulungu, moona wandakatulo yemwe analemba mawu amenewo, anali basi monga yena okhulupirira anu, akufunafuna kuyesera kuti apeze mawu kuti achifotokoze icho. Ndipo izo zinalembedwa mu Baibulo. Mochuluka chifukwa mlalika anali wanzeru, iye anafunafuna ndipo anayika mu dongosolo mawu ambiri. Momwe ife tikanakondera kukhala ndi lilime ndi mayankhulidwe kuti lingakhoze kufotokoza kwa anthu chomwe icho chili kwenikweni. Koma izo sizingapezeke pa milomo ya chivundi. Muyaya wonse popanda kukayika ngati iwo ukanakhoza konse kuwulula icho momwe Mulungu wakumwamba anabwerera pa dziko lapansi kuti adzapulumuse wochimwa osauka, otayika, omvetsa chisoni. Ine ndikupemphani inu Atate kuti kupyolera mu mawu pang'ono osasweka kapena mawu osweka mawa uno momwe ine ndikananenera kuti wina wake wapeza mtendere ndi chikhutiso ndi chitonthozo cha mphamvu yemwe wathawa kufuna pobisala. Ndipo mulole moyo wawo uzikike kulonjezo limenelo lomwe Mulungu analumbirako kuti iye akanadzawaukisa iwo pa tsiku lotsiriza. Manja angapo apita mwamba munyumbayi momwe muno mukachisiuyu. Mulungu apatseni iwo chiyembekezo chokhazikika icho pakali pano. Mulole iwo azikike pa thanthwe la mibado. Zilibe kanthu kuyipa kwake momwe ingati izikankhira ndi momwe timabwato tawo tingati tizilumphira. Iwo ali ndi nangula lonjezo la Mulungu. Apo iwo akhala. Mulungu ananena izo iye sangakhoze kunama. Iye amene amva mawu anga omwe ine ndayesera kuti ndiwalalikire mawa uno ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine. Yehova ali nawo moyo wosatha ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. inu wamu ya yayo adali sena mene olero ndipo mulole munthu aliyense mkati muno yemwe sali pansi pa magazi moyo wawo sunatembenuzidwe konse mulole izo zichitike pakali pano ambuye inu muchite chozizisacho onsewo ndi wanu iwo aperekedwa kwa inu ine ndikupembera kuti inu muperekezo kwa iwo moyo wamuyaya mulole tsiku lina uko kugombelinalo pamene mmodzi ndi mmodzi ife tikupita kudusa muchigwachi mulole ife tikakumane uko komwe iwo sadza kanena konse ndapita kenanso tsiku lina ife tidzabwera ku msinje pakutsekela kwa nthawi pamene maganizo otsiriza achisoni ali atapita padzakhala pali wina wake akuyembekezera amene adzatisonyeza ife njira ine sindidzasowa kuti ndizowoloke Yorodani ndekha. Onse omwe ali nacho chiyembekezero chimenecho kwezani mmwamba manja anu tsopano pamene inu mukuweramutsa mitu yanu ine sindi tsopano zingoma mupembezani iye uthenga watha kodi inu simuli okondwa mulungu analumbira kuti iye sakanati mulungu analumbira kuti iye adzakakomana nanu kumeneko. Kodi inu mukuti chiyani mbola yapita zingoma mupembezani iye tsopano kodi inu munayamba mwagunda pamalo amenewo kodi ilo njezolo linali chiyani tsopano ana alonjezo zingoma mupembezani iye chifukwa chochita izo kuchilika ndi chiyani tsopano pamene ine ndidzafika pa msinje wina aliyense wa inu akubwerapo pali mdima waukulu wakuda uli apo patsogolo panu icho ndi chitseko chachikulu inu mudzapita mkati mmenemo limodzi la masiku awa mwina mwake tsikuli lisanathe mwina mwake mpingo usanatseke mmawa uno inu mukhala mukupita mkati mmenemo nthawi iliyonse yomwe mtima ukugunda inu muli stepe imodzi moyandikirapo koma pamene ine ndidzaona mdima iye adzakhala akundidikirira pamenepo iye anati iye akanadzatero iye analumbira kuti iye adzatero sindzawoloka Yorodani ndekha. O ambuye wodala mitima yathu ili yodzaza mmawa uno mpaka posefukira kuganiza za pamene kugunda kuti kusiye ndipo anamwino nakanikizira chotsamira pa mutu wanu ndipo manja anu inu osakhoza kuwasuntha aponso manja anu adasandulika chisanu ana anu amayi anu okondedwa anu akufula ndi kumalira chitseko cha chikulu icho chikukankhika motsekuka kusidyako iye adzakhala kudikira Davide anati ngati ine ndi alakama wanga ku Hade iye adzakhala ali kumeneko ine sindidzasowa kuti ndidzawoloke iwo ndekha pamene kufayira kwa mtsinje kudzayamba kufayira mu nkhope yathu mulungu adzatenga bwato la moyo adzatilondolera ife kuti tiwoloke iwo iye analonjeza kuti iye akanadzatero Davide mneneri anati eya ngakhale ine ndiyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa ine sindiwopa choyipa chilichonse inu muli ndi ine ndodo yanu ndi chibonga chanu zimanditonthoza ine Ambuye ndife wokondwa kwambiri lero kuti ife tinaphatikizidwiramo olandira lonjezo lero ife tili nawo mkati mwathu moyo wamuyaya chifukwa ife tikuwakonda Ambuye Yesu ndipo tamukhulupirira iye ndipo tawavomereza mawu ake ndi kuphunzitsa kwake ndipo iye wapereka kwa ife monga chisindikizo cha chikhulupiriro chathu mzimu woyera chisindikizo cha mzimu woyera chikhulupiriro chathu mkati mwathumu chazikika ndipo ngakhale nthawi zambiri ife tiziyenda mu mithunzi ya ndima nthawi zambiri ife tizipunthwa poyenda mnjira koma nangula wathu akugwirabe muli china chake mmenemo uko kutali chomwe chikuoneka kuti chikutsogolerabe chikuti zisunthirani mtsogolo ife tikupitirirabe mulungu tidalitseni ife ife tikukusowani inu tisungeni ife nthawi zonse okhulupirika ndiwoona mpaka nthawi yomwe inu muli mutidzere ife ife tidzakutamandani inu kudusa mu mibado yosatha ndipo tsiku limenelo pamene ife tidzayima pa dziko lapansi mapazi ake odala sana yambe agunda pa dziko lapansi panobe apo iye adayima pamenepo mu mlengalenga ndipo oyera ndi owomboledwa ochokera ku mibado yonse kudusa mu ulonda uliwonse woyamba wachiwiri wachitatu wachinayi wachisanu wachisanu ndi chimodzi ndi wachisanu ndi chiwiri onse adayima pamenepo adavekedwa mu chilungamo chake ife tidzamuveka iye mfumu ya mfumu ndi ambuye wa ambuye ndi kumadzayimba nkhani za chiwombolo izo mitima yathu yosaukayi izidzanjenjemera pamene ife tizidzayang'ana pa iye yemwe anatikonda ife ndipo anadzipereka yekha chifukwa cha ife pamene ife tinali osakondeka ndi ochimwa khristu ife anafa kuti ife tikakhoze kupulumutsidwa ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izo atate mu dzina la khristu amen inu mukumukonda iye oh momwe iye alili weniweni kodi inu simukungomverera ngati kuti inu mwanjira ina mukanangoti muike mikono yanu momukumbatira iye kodi inu simukanangokonda kuti mungokwawa kupitapo ndi kukakhuza mapazi ake inu mukudziwa inu mukudziwa pankakhala anthu ena ankabwera ku misonkhano yanga ku Phoenix, Arizona kumati ine ndikanafuna kuti ndikambirane naye iye zithe ine ndikanakonda kuti ndinene ambuye inu munandikonda ine pamene njira yanga inafika posoneka chotero ine ndikanangokonda kuti ndikambirane naye iye zithe ife tisanawolokereko ine ndikufuna kuti ndimuone iye ine ndikungofuna kuti ndimuone iye kuganiza zamomwe ine ndikumverera momwe mtima wanga wosaukawu uti udzanjenjemerere pamene ine ndidzamuona iye atayima pamenepo ine ndakhala mowirikiza ndikudabwa ine ndikugumba ndikanalimva liwiro likuti bwerani kwa ine nonse nomwe muli kuvutikira ndi kulemedwa kwambiri ine ndikupatsani inu mpumulo ine mwina mwake sindidzalimva ilo kwenikweni monga iye anayankhulira ilo apo koma ine ndikufuna kuti ndimumve iye akuti ili ndi tsiku lotsiriza izo wazichita bwino wantchito wanga wabwino ndi wokhulupirika tsopano lowa muzisangalalo za ambuye zomwe zinakonzedwera kwa iwe kuyambira modalika bwanji kuyambira pamene inu munapulumutsidwa ayi mbale kuyambira pa maziko a dziko pamene ine ndinakuonani inu ndipo ndinakudziwiranitu inu ndipo ndinakudzozeranitu inu ku moyo wa muyaya inu munadalitsidwa pamenepo onso mwe yana wadziwiratu yana waitana kulondola uko onso mwe ye ana waitana yana walungamisa yomwe ye ana walungamisa ye anawapasa kale ulemerero ndinu pamenepo ye anatidziwira ife anatiitana ife anatilungamitsa ife ndipo ife anapatsidwa kale ulemerero limodzi ndiye pamapeto a dziko tikupita ku mphoto yathu kodi sindinu wokondwa zedi izo zingakupangiseni inu kumukonda iye pamene inu simukanakoza kudzithandiza nokha ndipo apa iye anabwera ndipo anadza kuchitirani inu izo chodala chikhale chimango chomwe chimamangiriza mlongogeti mitima yathu muchikondi cha chikhristu pamene ife tili ndi chiyanjano chaching'ono ichi chakupembeza pano tsopano kenako ife tikuti tiwapempherere odwala mulungu akudalitseni inu inu omwe munakwezera manjano kwa khristu mauno inu kapezeni malo anu oti muzikamupembeza zikamutumikirani iye tsopano tiyeni tizingomupembeza iye tsopano monga osonkhana nonse inu a methodist mpingo wa mulungu assemblies of god achipresbyterian ya achilutera achikatolika tonse palimodzi tsopano tiyeni tiziimba tsopano Methodist, Church Baptist, ndinonse. Kodi izo sizikukuchitirani inu bwino tiyeni tipotoloke apo ndikugwirana chanza kwina ndi nzake tsopano pamene ife tili tiyimba iyo kachiwiri pamaso gwiranani chanza wina wake kumbuyo kwanu kutsogolo kwanu mbali iliyonse. Ife timakondana wina ndi nzake izo zimatipatsa ndikugumba msonkhano ukanamango pitirira mukuona ndi momwe ife tikuganizira ngati sikunonso pa tsiku lalikulu ilo ife tidzakumana tsopano atate landirani kupembeza kwathu mmawa uno tengani mawu ndi kuadzala iwo mu mitima ya okhulupirira mulole iwo asamangokankhidwira uku ndi uko ndipo lero mmwamba ndi mawa pansi koma mulole mawu awapeze malo awo opumira mu mtima wa okhulupirira aliyense Uli azidziwa izi kuti Mulungu analumbirira mwalumbiro ndipo pali zinthu ziwiri zosasintha. Kusasintha kwa Mulungu ndiko kuti ndizosatheka kuti iye aname. Kuti olandira achipulumutso ichi akhoze kukhala ndi chiyembekezo cha mphamvu ichi chokhazikika ndi chotsimikizika nangula mu moyo, podziwa ichi kuti Mulungu anatilonjeza ife mwalumbiriro lolumbiridwa chimodzi kuti iye sangakhoze kunama. Chinacho iye analumbira lumbiriro pamwamba pa icho kuti iye adzatiukisa ife pa tsiku lotsiriza ndi kutipatsa ife moyo wamuyaya. Wodziwa kuti ife titayitanidwa kale kuti iye ananena kuti iye anatidziwa ife asanayikidwe maziko a dziko ndipo anatikonzeratu ife kuti tidzakhazikitsidwe monga ana kudzera mwa Yesu Khristu. Ndipo iye anatidziwiratu ife, iye anatiitana ife, ndipo pamene iye anatiitana ife, iye anatilungamitsa ife. Ife sitingakhoze kudzilungamitsa tokha, kotero iye anatilungamitsa ife mwa imfa ya mwana wake yemwe. Iwo omwe iye anawalungamitsa, iye anawapasa kale ulemerero. Mawu anayankhulidwa kale, ndipo ife tili pa ulendo wathu kokha, tikupita limozi tikusangalala pa njira yathu wakuulemerero. Apaseni anthu chikhulupiriro, ndipo mulole zizolowezi zazing'ono ndi zinthu zomwe zatsalira pa wanthu. Mulole izo zisansidwe kuzichosa pa iwo mawa uno. Ndi mawu awa a Mulungu omwe ali nangula wa moyo, okhazikika ndi otsimikizika. Mulole iwo adzisanse kuzizolowezi zawo kupsa mtima kwawo kwa pang'ono ndi zinthu zomwe zakhala monga Paulo ananena mugawo lopitirira la uthenga mu masiku pang'ono. Tiyeni ife tike pambali katundu aliyense ndi tchimo lomwe limativokesa ife mopheka kuti ife tikhoze kuthamanga ndi chipiriro liwiro lomwe layikidwa patsogolo pathu tikuyang'ana kwa woyambisa ndi wotsirizisa wa chikhulupiriro chathu Yesu Khristu yemwe anayesedwa mu machitidwe onse monga ife tilili komabe wopanda kuchimwa. Iye analolezedwa kuti ayesedwe koma iye sanagonjere kwa yeserolo ndipo ife timayesedwa kuti tichimwe koma osati kuti tigonjere konse chifukwa moyo umene uli mkati mwathu ndinangula wakopita kwathu kwamuyaya ndipo ife tikuzigwira izo mopatulika kwa mtima wathu. Tsopano pali ochuluka omwe Satana wawasautsa ndi zosautsa. Ife tikukonzekera kuti tiwapemberere iwo Atate. Mulole iwo pamene iwo azitiusapa pansi pa mawu a Mulungu lero, mawu ofunikira aja omwe akhala akulalikidwa, Baibulo kuperekera umboni, angelo a Mulungu atayima pafupi, ndipo mzimu woyera waukulu pamwamba pa zonse wayima pano kuti uchitire umboni kwa mawu. Tsopano Atate, pamene iwo azitiusa pansi pa mawu a lonjezo, mawa uno mulole iwo achoke pano kuti akakhale bwino kuti achose zothandizira kupenya zawo kuti ayisiye mipando yawo ndi machira pomwe iwo akhala akugonapo ndi kuti angopangidwa kukhala bwino. Perekanize Ambuye. Mulole iwo abwerere ku msonkhano wotsatira umene iwo akuloledwa kuti akabwere kapena ku mipingo yawo yomwe akusangalala kusonyezera zinthu zazikulu zomwe Khristu wachita. Izi ife tikutumikira kwa ulemerero wanu mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndiwoti ndipepese chifukwa cha lonjezo lomwe ine ndinalipanga kuti mawa uno ife tikhala ndi mutu wa 7 koma ine sindinafike kwa iwo ndipo ife tiyenera kuti tipereke kanthawi pang'ono pano kwa izi kwa mzere wa pemphero. Ndipo tsopano usiku uno Ambuye akalola ife titenga mutu wa 7 ndikupezamo yemwe Melikizedeki uyu anali ndi angati akanafuna kuti adziwe. O ife tikungopita molunjika kumene kwa iye kukapeza ndendende basi yemwe iye ali ndipo lemba limanena yemwe iye ali mukuona. Ndipo Scofield anati uwo unali unsembe. Zingatheke bwanji izo kukhala unsembe zili zopanda chiyambi kapena mathero. Inu mukuona iwo sunali unsembe uyo anali munthu Melikizedeki dzina munthu monga osati usawasamala koma a Christian science amati mzimu woyera ndi lingaliro ndipo Bible limati iye mzimu woyera ndipo iye ndiyo nauni ya umunthu ndi munthu osati lingaliro ndi munthu mwantiladi ndipo Melikizedeki ndi munthu munthu yemwe analibe chiyambi cha masiku kapena mathero azaka iye analibe ngakhale bambo kapena mayi kapena kochokera ndipo ife tipeza yemwe iye ali ambuye akalola usiku uno mwa mawu kodi inu mukumukonda iye oh mawu anu alinyali pa njira yanga ndi kumapazi yanga oh tsopano inu mukuti mbale Branham ine sindikuzimvetsa zonse zimenezo ngakhalenso ine koma nthawi ina ine ndinali kulalikira uko mu Kentucky ndipo kwa ena obwera mwatsopano ndi achikatolika ndi ena osiyana omwe mwina simungamvetse momwe zinthu zakuya izi zoonona zalemba ine ndakhala ndikulalikira pa machitiso a uzimu msungwana wang'ono wopanda nsapato anabweresa iye sanali wa usinkhu wa zaka 15 anali ndi mwana wang'ono ndipo iko kanali ndi khunyu ine ndinati chakuta ndi chani mlongo ndi mwana wanoyu anati iko kali ndi zodzigwedeza iye samadziwa kuti ati khunyu iye samadziwa choti azitchula izi kanthu kakang'onoko mwina mwake sikanayambe kavalapo nsapato mu moyo wake wokondedwa wa mwamuna wina sitsi lalitali likulendewera pansi ine ndinati kodi iwe ukukhulupirira ndipo maso ang'ono otuwa mwachitsulawo anayang'ana pa ine iye anati eya wawa ine zedi ndikukhulupirira ine ndinakatenga kamwana kakang'onoko ndipo pamene ine ndinali kukapempherera iko iko kanasiya kudzigwedeza ndipo iko kanatuluka tsiku lotsatira ine ndinali ndikusaka gologolo uko kumbali ya phiri ine ndinamumva mwamuna wina atakhala pamenepo akuyankhula chimacheka chachikale chikukukuma ndipo ine ndinazembera uko ine ndinali ndikusaka gologolo iwo anali akuyankhula za ine atakhala pamenepo akutafuna fodya ndi kumalavula masamba akuwuluka monga choncho ndipo iwo anali akuyankhula zokhuza tsopano zokhuza msonkhano usiku wa pambuyo pake mmodzi wa iwo anati ine ndamuona mwana ameneyo ine ndinadzera kumeneko mmawa uno iye sakudzigwedeza panobe mmawa uno mukuona anati izo zinali zenizeni ndipo iye anali akulavula ndipo iwo anali ndi mifuti itatsamira pa mtengo chotero ine ndinaganiza ine kuli bwino ndidzizindikiritse ndekha inu mukudziwa iwo anali ndi kutsutsana pamenepo nawonso kotero ine ndinayenda kupitako ine ndinati mawa wabwino abale munthu wamkulu kwambiri uyo amaoneka kuti amayankhula iye anali akuti afuna fodya mkamwa mwake monga choncho ali chakumbali monga choncho ndipo ali ndi khosi lalikulu lalitali ndipo iye anali atavala chipewa chachikulu chachikale anachikokera icho pa nkhope yake iye anayang'anapo ndipo anandiona ine iye anafikirapo ndipo anachitenga icho anachichosa icho nati anameza fodya wotafuna uja anati mawa wabwino abusa mukuona inde bwana kulemekeza ndipo uko mkulondola momwe iye aliri moyo naye ine sindikudziwa koma iye anatero chotero usiku wotsatira ndikubwerera uko kunali mwamuna yemwe ankafuna kuti atsutsane ndine pang'ono iye amapita ku mpingo omwe sumakhulupirira mu machiriso a uzimu chotero uwu unali mpingo wa Methodist White Hill Kentucky chotero iye anapita ku iye anali atayima kunja iye anali ndi nyali mdzanja lake ndipo iye anati ine ndikufuna kuti ndinene china chake mlaliki ine sindingakhoze basi kuvomereza izo chifukwa ine sindikutha kuziona izo ine ndinati inu simungathe kuziona izo iye anati ayi anati ine ndi munthu wodwala mwini wanga koma anati ine sindikutha basi kuziona izo ine ndinati kodi inu mumakhala kuti iye anati uko ku Big Reynolds ine ndinati chabwino inu mukafika bwanji kwanu iye anati chabwino ine ndichita kuyenda popita kwathu ine ndinati kodi inu mukukhoza kukuona kwanuko iye anati ayi bwana ine ndinati kuli mdima kwambiri usiku uno kuli mitambo iye anati inde ine ndinati inu mupita chotani kwanu iye anati ndi nyali iyi ine ndinati nyali sikusonyeza kuwala njira yonse mpaka ku nyumbayo ine ndinati inu mupita chotani iye anati oh ine ndiziyenda ndi nyaliyi ine ndinati ndi zimenezo inu muli ndi kuwala kwa nyali tsopano ndipo nthawi iliyonse yomwe muzisunthira mbaliyi kuwala kukhala kukusonyezabe patsogolo panu ngati inu mukhala mukupitirira kuyenda kuwalako kukhala kukupita ndi inu ndipo inu muchite zimenezo mawa uno inu mukufuna khristu wansembe wamkulu wokhalira pakati wakudwala kwanu kapena matenda anu kapena moyo wanu inu mwina simungazimvese izo ife sititero koma ife tinalamulidwa kuti tizienda mukuwala pamene iye ali mukuwalako. Inu mupange kuponda kumozi mukuwalako. Ndipo pamene inu mukhala ndi kuwala limozi nanu, kuwalako kuziwalira mpaka tsiku langwirolo. Iko kuzikusungira ninu njira pasukulu panu. Ndipo ife tizienda kukwera munse waukulu wopambana wakalewu. Wauza kulikonse komwe ndipita, ine ndibwino ndikhale ndi chikhristu chachikale Ambuye kuposa chilichonse chomwe ine ndikuchidziwa. Namba mwaimvapo nyimbo yakale iyo, palibe china chonga chikhristu chachikale, chikondi cha Khristu kuti uzichionetsa. Ife tikuyenda munse waukulu wopambana wakale, wauza kulikonse komwe ife tikupita, ine ndibwino ndikhale chikhristu chachikale Ambuye kuposa chilichonse chomwe ine ndikuchidziwa. Ine ndi mango ikonda iyo chabwino. Sopena ife kuti tipemberere odwala. Ife sitili, ife simadzinenera kuti ife tingakhoze kuwachiza odwala. Ngati ife tikana matero, ife tikanakhala tikumanena china chake cholakwika. Munthu odwala aliyense muno anachizidwa kale. Icho ndi chomwe lemba linanena. Ndi mikwingwirima yake ife tinachirisidwa. Kodi uko mkulondola? Wochi mwali ense ye mwali muno, muna mwake mungakhale muli wina. Inu mwakhala mudapulumutsidwa kuyambira pamene Yesu anafa. Koma inu musati mudzafe kuno, kumene mwayi wanu unayikidwa patsogolo pa inu, kuti mupite mukukhalapo kwake ndiye mkumaka yesera kuzilandira izo. Izo zinapangidwira kwatsopano. Pakali pano inu muyenera kuti muzilandire izo. Ngati inu mudapite kudusa magaziwo, ndiye simuli kanthu koma inu maweruzidwa kale, chifukwa inu mumaweruzidwa ndi momwe inu munachitira nacho chitetezero cha Ambuye Yesu Khristu. Mukuona? Inu mukudziweruza nokha pamenepo. Chotero iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachirisidwa. Chotero palibe kanthu komwe ine ndikanakhala nako kuti kakuchize ninu. Palibe kanthu komwe mpingo ukanakhala nako kuti kakuchize ninu. Chinthu chokha chomwe ife tikanakhoza kumachipempherera ndichi, kuti chikhulupiriro chanu chisalephere, kuti inu mubwere kuguwa mmawa uno kuti mumulandire Khristu ngati mchirisi wanu, momwe inu munachitira kuti akhale mpulumusi wanu. Ndipo popanda chilichonse, Mulungu amachita zozizwisa. Iye amasonyeza chizindikiro chachikulu, akungu, ogonda, osayankhula, chilichonse amachizidwa pomwe pano pake chisiyo. Koma kaya izo zilipo kapena ayi, ife tikuwavomereza iwo mulimonse. Nthawi zambiri zinthu zimenezo zimakhala mwa masomphenya. Ndiyangati anali pano pafupi malamulungu atatu apitawo kapena anayi, pamene bambo anabwera pano ali limodzi wakhungu ndi olumala kapena atakhala mu mpando wopanda nsempha womuyimitsa. Ndipo ine ndisanachoke ku nyumba, ine ndinamuona iye mu masomphenya kuti kukakhala kuli bambo kumeneko watsitsira kuda likuchita imvi. Mkazi wake ndi mkazi wooneka mokopa, wapafupi usinkhu wa zaka 60. Iye abwera ndi kukhala akulira. Ndipo iye akandifunsa ine ndikuti ndibwerere ndi kukamupempherera mwamuna wake. Iye anakhalapo pomwe. Ndipo ine ndinabwera uko, ine ndinanena kwa ena a abale anga kuno muchipenye ichi. Ndipo pamene ife tinapita m'musi kuguwa, ena anali atapemphera. Pamene ine ndinapita kuti ndikapemphere, ine ndinayenda apo pomwe ndikubwerera mpaka kuno. Ndipo mkazi wake anauka, ndipo anabwera ndende basi momwe Ambuye ananenera kuti izo zikanadzakhala zili. Anthu akuyang'anira kuti aone ngati izo zikanati zichitike mwanjira imeneyo. Izo sizinayambe zaleperapo. Ndipo kotero pamene iye anayenda, ndinafika pozindikira kuti bambo Dr. Ackerman uko ku Bethsaida, Indiana, anali yemwe anamutumiza iye kuno. Yemwe ali wa Chikatolika, ndipo nyamata wake ndi wansembe mu monastery kumeneko ku Menard Oyera. Ndipo Dr. Ackerman ndi nzanga wosaka naye, ndipo iye anamutumiza munthuyo abwere kuno. Ndipo Ambuye anandisonyeza ine bambo wa munthu wakuda yemwe akanamutumiza iye, koma ine sindinkaziwa yemwe iye anali. Ine ndinati kodi ameneyo anali Dr. Ackerman? Iye anati iye anali. Mukuona? Yeno bamboyo, ine ndinati ndizo pakuti atero Ambuye. Ndinapita m'musi, ine ndinati bwana imirirani. Ali limozi wakungu, ndipo sankakhoza iye. Nsempha womuyimisa unali utatha. Iye sankatha kudziyimika yekha monga choncho. mugona anali manjila imeneyo kwa zaka anakhalali kwa amayo ndikonse kozungulira ndipo ndinango pemphera pemphero pa iye ndipo ndinamudzutsapo iye apo iye anapita kuyenda kupita modusa poyamba iye anati ine sindikukhoza kukuonani inu ndiye iye anafula inde ine ndikukhoza maso ake anadza posekukapo iye anakhalali wa chiorthodox mkazi wake wa chipresbyteria anthu ena amaganiza kuti achipresbyteria samafula ndi achiorthodox inu mukanati muwambe yawo zedi iwo anali akufula ndi kumakumbatirana kwina ndi nzake anabwerera ndipo anatenga chikuku chake ndipo anayenda akutuluka ndi kumasika mastepe basi monga momwe munthu wina aliyense angakhoze kuonera ndi kumayankhula ndi zina zotero ndinayandira kalata yochokera kwa iye kapena anayimba tsiku lina ine ndikukhulupira mʼbale cox anapita kwa iye anati maso ake anali ndi kugirikisha kotentha ndithudi ndi nsempha misempha yopenyera ikumera ndi kubwerera ku moyo inu mukudziwa ndiyo kutenga malo ake tembelerolo linali litachosedwapo ngati inu mutango chilola chilengedwe kutenga njira yake ngati patati pasakhale china chochitchinga chilengedwecho ndiye icho chikhala ndi kuchita kwathunthu ngati inu mutakhala ndi chomanga pa mkono wanu chikulesa kuyenderera dzanja lanulo potsiriza lifa tsopano chifukwa mwachilengedwe iwo ungakhale bwinobwino ngati inu mutangousiya iwo wokha koma china chake chasokoneza chilengedwe ndiye ngati inu simungachione icho palibe njira yomwe adokotala angachigwirire icho pali zinthu ziwiri zokha zomwe iwo angagwirire nazo ntchito zomwe iwo angathe kuziona zomwe iwo angathe kuzimverera ndi chinthu chokha chomwe iye angagwire nacho ntchito chomwe iye achipenya ndi chomwe iye achimverera ngati iye sangakhoze kuchiona icho ndiye icho chiyenera kukhala chauzimu ndiye pali chinthu chokha chomwe chingathe chinthu chimodzi chomwe chingachitike ife timapemphera khristu amalichosa tembereroli amamuthamangitsira ndiyerekezi kutali ndipo izo zimayamba kumakhala bwinobwino wabwino kukhala bwino ndipo ndi zonse zomwe zili kwa izo mu dzina langa iwo adzatulusa ziwanda kodi uko mkulondola ndi lonjezo kwa mpingo ndi lonjezo la mphamvu chiyani ndikukhalapo kwake uli ndi ife tsopano nchiyani chikutilesa ife kuti tisakhala ngwiro mmawa uno kuti tizichita zinthu izo basi monga iye ankachitira izo ndi chifukwa chakuti ife tikadali mu chophimba mukuona koma ife tilinako kumverera kwinapo komwe kumatiuza ife oyinde mukuona ndipo pamene inu mulandira machiriso anu zilibe kanthu zomwe chophimba chinena ndi chimene mawu anena mukuona ndi zimenezotu ndipo mawu nthawi zonse ndi ochuluka ulamuliro pa chilichonse mawu amuyaya a mulungu tayang'anani pa Sara chiberekero chake chidafa usinkhu wa zaka 90 ankakhala ndi mwamuna wake kuyambira ali pafupi 16 kapena 17 opanda ana Abrahamu zana mulungu anatembenukapo ndipo anawapasa iwo mwana mukuona chifukwa iwo anakhulupirira iwo anazitcha zinthu izo zomwe panalibe ngati kuti izo zinalipo lowanimo mwa njira imeneyo mmawa uno mzanga ndipo usiku uno ife tikuyembekeza ngati inu nonse mukudzacheza nafe ndife wokondwa kukhala nanu inu pano mmawa uno ndipo mulungu akhale nanu ndipo ngati inu muli mu mzinda kwa usiku uno ife tikhala wokondwa kukhala nanu usiku uno pa msonkhano wina wonse uwu wa Melkizedeki ndiyeno ngati inu simukhalapo ndipo muli ndi mpingo wanuwanu inu mupite ku mpingo wanuwanuwo ndiwo malo anu a ntchito ngati inu muli wa mpingo inu mupite kumeneko uyu ndi kachisi wang'ono chabe komwe ife timasonkhana muno ndi kukhala ndi chiyanjano wina ndi nzake tsopano ambuye akudalitseni inu ndipo mlongo geti azitiimbira ife singanga wamkulu tsopano ali pafupi ndipo kodi alipo wina aliyense pano woti apempheredwe kwezani dzanja lanu awo omwe akufuna kuti abwere mu mzere wapemphero kuti muyike chikhulupiriro chanu kwa khristu chabwino ngati inu mungafole motsatira kumbali ya mpingo, ngati inu mungathe, ndipo ngati iwo angakokere mpando pansi pang'ono pokha mbale, ngati inu mungathe kuti ife tipeze malo pang'ono mmenemo ndi kukhoza kuwabweretsamo anthu chodusa. Bwerani mpaka kumbali iyi, ndipo ife tikuti tipemphere tsopano pamene ife tikuyimba. Ndipo ine ndikuti ndiwafunsa akuluakulu pano achipembedzo chilichonse kapena mpingo, mosasamala chomwe iwo uli. Ngati inu mukukhulupirira mu machiriso a uzimu, kodi inu mungayima pandine pa nsanja iyi kuti tipempherere odwala? Ife tikhala wokondwa kukhala nanu. Chipembedzo chilichonse kapena osakhala chipembedzo, kapena chilichonse chomwe inu muli, ife tikhala wokondwa kukhala nanu. Ngati inu mubwere tsopano kwa pemphero, bwerani pano ndikudzayima ndine. Mbale Nevo, ngati inu mungabwere ndi mafuta.